discernment, the seed of discrepancy by Brother William Marion Branham was delivered on Monday evening, January 18, 1965, for the Full Gospel Businessmen's Fellowship International at Westwood O Hotel in Phoenix, Arizona, USA. Liteya oyu momboto ya kuzanga boyokani. Iteyami nandeko Branham, William Marion Branham, mokolo ya mosala moko na mpokwa, mokolo na zomi na mwambe, sanza ya yambu, na mubu nkoto moko kama libwa, ntuku motoba na mitano. Pona bato na mombongo ya Full Gospel na Westward O Hotel na Phoenix, Arizona, na Amerika.
Oh, amen, that's right. All things are possible. Only me.
I have chosen tonight for a short text or short reading.
Napokwa oyu, naponi mwa makumi mokuse, to mwa botangi mokuse.
The Lord willing to give us the context of it.
Soko nkolo alingi, kopesa biso ntina na yango.
Out of St. Matthew 13, 24 to 30.
Na matayi, zomi na misato, tuku baile na mine, kino, tuku misato.
And then also I want to read from 36 to 40, just in a few moments.
Pena sima, na lingili susu kotanga, kubanda na tukumisato na motoba, kino tukumine, bubele na mwa ntango boke.
Now, St. Matthew's, the 13th chapter, and beginning with the 24th verse of the 13th chapter of St. Matthew.
Sikawa matai, mokapo ya zomi na misato, kubanda na molongo ya tukumbele na mine, na mokapo ya zomi na misato ya matai.
Listen close to the reading of the word. My words will fail, but his will not.
Boyoka na bokebi botangi na liloba. Maloba nangai ekokweya, kasi oya ye ekokweya te.
Another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like unto a man which sowed good seed in his field.
Atelaki bango lisese mususu ete bokonzi za likolo ezali lokola moto oyo akonaki bomboto malamu na ilanga na ye.
But while he slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way.
Kasi ezalaki ye kolala, moyini na ye ayei pe akoni matiti mabe kati na masango pe alongwaki.
But when the blades was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also.
Etoi masango pe eboti yango mbuma, bongo matiti mabe.
So the servant of the householder came and said unto him, Sir, didst thou not sow good seed in thy field? From whence then has the tares?
Barombo na mokolo nandako baye pe balobi na ye ete, kolo. Yo konaki mimboto malamu na ilanga na yote, boye. Ezaila matiti mabe mpona nini?
And he said unto them, an enemy has done this. And the servant said unto him, wilt thou then that we go gather them up?
Peye alobi na bangwete, moyini moto asali boye. Pe baombo balobi na ye ete boye, ulingete tokende, tolo kota yango?
But he said, nay. That's why ye gather up the tares, you root up also the wheat with them.
Yende alobi ete, te, ete wana, ekolokota bino matiti mabe, bino bobikola masangu na yango elongote.
Let them both grow together until the harvest. And in the time of the harvest, I will send forth the reapers. Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them but gather the wheat into the garner.
Tika bango mibale kokola esika bango kino tango na kobuka. Pe na tango na kobuka, na kotinda babukete, basangisa liboso matiti mabe, pe bokanga yango maboke maboke. Pona kozikisa yango nde buyanganisa masangu la ibombelo.
Did you notice gather the tares first and bundle them?
Bumoni yango, bosanganisa liboso matiti mabe, pe bokanga yango maboke maboke.
Now, reading this, there was something strange come to me.
Sika wana tango oyu, nazalaki kotanga yango, eloko moko ya ndenge, ekome la kingai.
While I was setting up on top of the Catalina Mountains the other night in prayer,
na makanisi tango nafanda ki na songe ya ngomba Catalina, na mpo kwa wana, wana nazalaki kubondela.
And then I thought, where could I gather a word that I could use for this that I wanted to speak on tonight?
Na sima na milo belaki, na koso yiloba moko wapi, oyo na koki kusale la po na litea oyo na lingiko lobelea na mpo kwa oyo.
And I went down and found a word of discrepancy.
Na kitaki pe na zwaki liloba oyo kozanga boyokani.
So I got the dictionary and looked what the word discrepancy means.
Bongo na zwaki buku ya maloba pe na talaki ndimbola ya liloba oyo kozanga boyokani.
And it means sowing discord or being contrary, as Webster says.
Pe lingi koloba ete ezali kolona matata to kozala na bukeseni ndenge Webster alobi.
Sowing a discord, something different.
Kolona matata eloko yo ekeseni.
Or being contrary to what's already been. So I thought the text tonight, I call it the seed of discrepancy.
To kozala na bukeseni na eloko oyo esila kozala. Bongo na kanisaki liteya ya mpo kwa oyo na kobenga yango mumboto ya kozanga boyokani.
And trust that the Lord will bless his word now as we approach it.
Pena zali kolika ete nkolo akopambola liloba na ye sikawa. Wana tozali kobanda yango.
And we also know he interpreted in verse 36 and to 43.
Pe toyebi lisusu ete alimbolaki na molongo ya tukumisato na motoba pe kino ya tukumine na misato.
How did this seed mature?
Ndenge mumboto yango.
And while we're at it, let's just read that also. Verse 36 now, unto 43.
Natango yu tozali wana, totanga yangu lisusu. Molongo ya tukumisato na motoba sika wakino ya tukumine na misato.
And when Jesus had sent the multitude away, he went into the house, and his disciples came unto him, saying, declare unto us the parable of the tares of the field.
Petango Yesu asilaki kutika bibele wana pe akiina ndako. Baye kuli na ye, baye ipai na ye, pe balobiete. Limbwela biso lisese na matiti mabe na ilanga.
And he answered and said unto them, he that soweth the good seed is the Son of Man.
Azongi siete, mokoni na mumboto malamu azali mwana moto.
And the field is the world. The good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one.
Pe langa ezali mokili. Mumboto malamu ezali bana na bokonzi. Matiti mabe ezali bana na oyo mabe.
The enemy that soweth them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world.
Muini oyo akodi yango azali satana. Tango na kobuka ezali suka na ikeke. Babuki bazali bange. lokola basangisi matiti mabe pe bazikisi yango na ikozala bongo na suka na ikeke.
The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity.
Mwana na moto akotinda bange na ye pe bako sangisa kati na bokonzi na ye makambo nyonso mako yokisa soni pe nyonso bakosala ka mabe.
And shall cast them into a furnace of fire, and there shall be weeping, and there be wailing and gnashing of teeth.
Pe bakubwaka yango kino kati na moto, litumbu na moto, wana ekozala kolela, to ekozala bileli pe kokata kata na minu.
Then shall the righteous shine forth as a sun in the kingdom of their father. Who has an ear, let him hear.
Bayenge beni, bakongenga lokola moyi, kati na bokonzi na tata na bango. Ye oyo azali na litoyi, ayoka.
That's Jesus giving the interpretation of the parable himself.
Yesu moto, azali kopesa ndimbola na lisese yango ye moko.
Therefore, we know then what the interpretation means.
Yango wana nde to yebi ndimbola na yango.
And now, as we approach this, of this sowing of the seed and the reaping.
Pesi kawa, lokola tozali kobanda likambo oyo, kolonama, ya momboto pe kobuka bana yango.
Now, he interprets it.
Sikawa, alimboli yango.
And then I believe that Jesus was speaking this parable in his day.
Pelisusu nandimie te Yesu alobaki lisese oyo natango na ye.
But was meaning it to be at the end of the world or the end of the age, which is this day.
Kasi ilingaki koloba ete esengelaki kokokisama na suka na ekeketo. Nasuka na eleko, eligi koloba na tango oyu.
And I believe this little text tonight is a very appropriate for the hour that we're living in.
Penandimi ete, mwalite ya oyu na mpokwa oyu, ebongi peza po na tango oyu, tuzali kubika kati na yangu.
Because Jesus distinctly said here that
poete Yesu, lobaki polele awa, ete,
the gathering would be at the end of this world.
Kosangisa ikosala manasuka na ekeke oyu.
That's when the end would be, the gathering of the wheat.
Ete, nantango wa nande suka ikoya. Kosangisa ma ya masangu.
And also the gathering of the tares and burning them.
Na kosangisa ma ya matiti. Mabepe kuziki samana yangu.
And to take in the wheat into the kingdom. And I believe it was this way.
Pe kumemama ya masangu kati na bokonzi. Pe nandimiete izalaki bongo.
And another scripture leads me to believe this way. I have written down here is Matthew 24:24.
Likobi mosusu oyo ikabingai ponandi mabongo. Akomi yango awa, ezali matai tukumbale na mine, tukumbale na mine.
Or it said that talking about this, the seed of discrepancy.
Epa elobami ete, elobi nantina na kiti, momboto ya kozanga boyokani.
Jesus said that the two would be so close together that it would deceive the very elected if it were possible.
Yesu alobaki ete, yango mibale ekozala penza pene pene na lolenge ete ekolinga kopengwisa ata bapona bisoko nde ekokoka.
Almost exactly the same.
Pene pene, ndenge moko penza.
Another place in the scripture where it's written.
Esika mosusu ezali kati na makomi epai ekomami.
that the rain falls on the just and the unjust.
Ete mbula ekonoka kalikolo na bayenge bene na bato mabe.
I remember my first experience of ever coming amongst the Pentecostal people.
Nazali komika lisela lobiko ya liboso oyo na bikela kitangu na zwama kikati na ba pentecôtiste.
As at Mishawaka, Indiana.
Nazalaki na Mishawaka na Indiana.
And I was at a great convention, a hall about like this.
Nazalaki kati na likita moko monene na ndako moko lokola oyo boye.
Where the north and the south had come together.
Epai batu na likolo pe na ngele bayanganaki.
Because of them days of the segregation, they had the need up there.
Pamba te na mikolo wana na ntina na bokabwani ya mposo basengelaki kosangana kuna.
They were two great orders of the Pentecostal brethren.
Izalaki bitonga minene mibale ya bandeko pentecôtiste.
I had never heard of them or met them before.
Nayokaka naino sango na bangoto nakutanaka naino na bangote.
The first time I ever heard speaking in tongues. And at the end of the row of the convention,
izalaki mbala ya liboso ete nayoka minoko nasika. Pe na suka ya molongo ya likita.
Being not a member among them.
Lokola nazalaki mundimi na bangote.
As just a young Baptist minister, I sat way back in the back.
Nazalaki bobele elenge motei ya Baptiste. Navandaki musika kuna na suka.
And I remember the first time I heard anyone speak in tongues, I didn't even know what was all about.
Pe nazali komika nisela mbala ya liboso oyo nayokaki moto koloba minoko na sika nazalaki ata koyeba te oyo yango ezalaki.
And then these two men mainly set up in the front.
Na bongo mibali bale oyo koleka oyo bafandaki liboso.
One would speak in tongues and the other would interpret what the man said.
Moko azalaki koloba minoko na sika pe oyo mosusu azali kolimbola oyo mobali wana alobaki.
Well, I just started studying my Bible as hard as I could there then.
Hey, nabandaki penza koyekola Biblia nanga na molende nyonso na tango wana.
And found out that was scriptural.
Pe namonaki ete ezalaki makomi.
That's exactly what the scripture of the Holy Spirit would do.
Yango penza nde oyo makomi, oyo molimo santo akosala.
Well, about a day after that,
pene, mokolo moko sima na yango,
that night my heart was so stirred, I slept in a cornfield.
Na butu wana motema na ngai tungisa maki mingi. Nalalaki na ilanga ya masangu.
I didn't have enough money to get me a bed.
Nazalaki na mbongo oyo ikokite pona kufuta mbeto.
So I just had enough money to get home on.
Bongo nazalaki kaka na mbongo oyo ikoki. Pona kuzungu sangana ndako.
And I got me some donuts, a couple days old or rolls it was, and for my breakfast.
Pe, nasomba ki mwa mikate oyo, ilala ki mwa mikolo, izala ki kutunde mwa mapa ya mike, po nabilei nangaya na tongo.
I was welcome to eat with them.
Pe ba yambaki ngai malamu, pona kulia elongo na bango.
But I didn't have no money to put in them days that was in the Depression, 1933.
Kasi nazalaki na mbongo ya kopesa te na eloko wana ezalaki na ntango na ngelele na mobu 1933.
So it was pretty hard going.
Bongo ezalaki ntango ya mwa kokoso.
And I thought, I don't want to eat with them, but I want to know what they've got.
Na bongo na milo belaki, nako, nalingi kolia elongo na bangote kasi, nalingi de koyeba eloko oyo bazali na yango.
They've got something and I haven't.
Bazali na eloko moko oyo ngai, nazali na yango te.
So that morning, they asked me, all ministers come to the platform and just identify yourself, who you are, where you're from.
Na bongo na tongo wana nazalaki, basenga ki ngai, bate nyon soboya na ite elopo opesa kaka kombo na yo ozali nani esika uti.
Well, I just said William Branham, evangelist. Jeffersonville. Sit down.
Hey, na lobaki bobele William Branham, mon palangani sina sango ya Jeffersonville na vandaki.
Well, at that time I was the youngest minister on the platform.
Hey, na tango wana nazalaki motei ya ilenge koleka kati na batei oyo bazalaki na itelo.
And the next day they called me to the platform to speak.
Pema koloye landaki babenga kingai na itelo po na teya.
And then after I spoke, Father, we had a great time.
Nasimatango na silisaki koteya, tolikisaki tango moko kitoko.
And then I began to meet different people, inviting me to their churches.
Nasima, nabalengo kutana na bato ebele, oyo bazaraki kubengi sangai na balosambo na bango.
Then I thought if I could only get where these two main men was that spoke in tongues and interpreted.
Nabongo na sima na bango ko sima na yango na milobelaki soki na kwaki bobele kokoma isika mibali wana mibale ya mutuya bazalaki oyo bazalaki koloba minoko na sika pe kolimbola.
That was burning me up in my heart.
Izalaki kupela na motema na ngai.
I wanted it so bad.
Nazalaki na posa na yango makasi penza.
Well, as I told you at the beginning,
ndenge na yebisaki bino na ibandeli.
A little gift that you pull over.
Mwali kabomoke oyo izali kubenda.
You know, gifts and callings are without repentance. You have them all your life.
Boyebi makabope kubiangama. Ikoboto la mate. Ozali na yango na bomo ina yomu bimba.
See, you're born with them. If they're gifts of God.
Bomoni, obota bina yango, soki ezali makabo ya Nzambe.
So, always, since a little bitty baby, it always happened to me.
Bongo, nazalaka tango, nyoso, uta nazalaka mwana moke penza, ezalaki kuyela ngai tango nyoso.
People who knows me all my life know that's true.
Bato bayebingai banda kala bayebeti ezali solo.
Well, if I thought I didn't know what it was, then call it a vision. I just didn't know what it was.
Soki namikaniseli natango wana nazalaki koyeba oyo yango ezalaki te. Bazalaki kobenga yango emononeli. Nazalaki koyeba penza te oyo yango ezalaki.
But I thought if I could ever talk to them.
Kasi na milobelaki soki na kwaki bobele kosolala na bango.
Well, and the spirit that was in the building felt like it's really the spirit of God.
Pe molimo oyo ezalaki kati na ndako ezalaki koyoka na penza lokola molimo na Nzambe.
So I got to talk to one of them and I asked him a few questions.
Bongo na nazwaki libaku ya konsola na moko na bango. Natuna kie mwa mituna.
And he was a real genuine Christian.
Pe azalaki penza mo Kristo ya solo.
There was no doubt about that. That man was a real believer.
Tembe azalaki te pona yango mubali yango azalaki mundimi ya solo.
And the next man.
Pe mubali we mususu.
When I talked to him, if I ever met a hypocrite, that was one of them.
Tango na sololi na ye soki nasila kukuta na mokosi moko, ye azalaki moko na bango.
That man was actually, his wife was a blonde-headed woman.
Mubali yango azalaki solo, mwasi na ye azalaki na suki ya musaka.
And he had two children by a black-headed woman.
Pe abotaki banana, bana mibale na mwasi ya suki ya muindo.
And I thought, well now what? Here it is, I'm all mixed up.
Pe na bilo belaki, hey. Bongo sikawa, tali kamo, na bulungani penza mayele.
If I'm a fundamentalist, it must be the word or it isn't right.
Nazali moto oyo alingaka solo. Isengeli ete eza liloba. Sokite, eza ilokuta.
And here's that spirit one rang out, according to all I know, genuine.
Petala ete mulimo yango, moko na bango, kokokana na nyoso oyo, na yebi, azali ya solo.
The other was no good at all and the spirit falling on both of them. Now how can that be?
Peoyo mususu azalaki penza malamu te pe molimo ezali kokita likolo na bango nyonso mibale bongo ndenge nini ekoki kosalema.
I had me puzzled.
Nalingaki esisaki ngai mayele.
2 years later, I've been praying in a cave where I'd go to pray.
Sima na mibu mibale nazalaki kobondela kati na lilusu moko epai nazalaka kokende kobondela.
Got dusty in the cave, and one afternoon I walked out, laid my Bible on a log.
Lusu yango etondaki na putulu mokolo moko na sima na nzanga na bimaki na chaki Biblia na ngai likolo na mubimbi na nzete.
The wind blew it open to Hebrews, the 6th chapter.
Mupepe epepaki pe efungolaki yango na Bible mokapo ya motoba.
Which said,
Oyelubi,
that in the last days how it would be if we fell away from the truth and renewed ourselves again unto repentance.
Ete na mikona suka, ndenge ekozala soko, totangwe musika na solo pe soko, tozongi lisusu biso moko, pona kobongola na motema.
There was no more sacrifice for sin.
Mbekapo dalisumu ezali lisusu te.
And how the thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned.
Ekotika la bobele nzube pe nsende, oyo ebelemi, pona kubwakama, oyo ekosuka na kuzikisama.
But the rain cometh upon the earth often to water it, to dress it.
Kasi mbula ekonoka kakino, kasi mbula ekonoka kalikolo na mokili. Mbala mingi, pona konyakela yango, pona kubongisa yango.
But the thorns and thistles would be rejected, but the wheat would be gathered.
Kasi nzube pe nsende ekubwakama. Kasi masangu ekusangisama.
And I thought, well, it's just the wind had to blow that open.
Pe, na milobelaki mopepe kakande esika ete efungwama.
Well, I just laid the Bible down again and I thought,
natikaki lisusu Biblia. Pe na milobelaki. Pe, natikaki lisusu Biblia.
Well, now I'll just and here come the wind and blow it open. That happened 3 times.
Eh, sikawa nako. Pe tala mopepe eye pe efungoli yango esalemi mbalabisatu.
And I thought, well, now that's strange.
Pe na milobelaki sikawa ezali ndenge.
And then I was raised up. I thought, Lord, why would you open that Bible for me to read that?
Pe na sima tango na telemi na milobelaki nkolo. Pona nini ufungoli ngai Biblia oyo po ete natanga likambo yango.
When I get down to that word thorns and thistles, which is nigh unto rejection, whose end is to be burned.
Tango na komaki na eteni yango epa nzube pe ntende oyo ebelemi pona ko bwakama oyo ekosuka na kozikisama.
I thought, why would you open that to me there?
Na milobelaki, pona nini ofungoleli ngai yango na isika wana.
And as looking out across, now these real visions come without pulling into any gear. That's this God, see.
Pe, lokola nazalaki kotala mosika, sika wa bimononeli ya solo solo oyo eyaka uta na makasi na ngai te. Ezalika kanzambe, bomoni?
I looked and I seen an earth that was turning out in front of me. And I seen it was all disked up.
Natalaki pe na monaki mabele oyo. Ezalaki kobaluka. Liboso na ngai pe na monaki ete ebongola maki mobimba po na kolona.
There was a man dressed in white, went around sowing wheat.
Mobali moko oyo alataki bilamba ya pembe, azalaki wana abimaki pe azalaki kolona masangu.
And after he went around the curvature of the earth,
pe na sima, akedeki musika pe alimwe.
Around come a man looked horrible.
Mubali mosusu ayaki, azalaki somo na kotala ye.
He was dressed in black.
Alataki bilamba na moindo.
And he was throwing weed seeds all over it.
Pe azalaki kobwaka mimboto ya matiti mabe bipai nyonso.
They both come up together.
Nyonso mibale Elongo.
And when they did, they both was thirsty because a rain was needed.
Pe na tango yango nyonso mibale ekomaki na mposa ya mai po ete esengelaki na mbula.
And each one looked like was praying with his little head bent over, Lord, send the rain, send the rain.
Pe mwanaki lokola ete moko na moko ezalaki ko bondela. Mwa moto na yango engumba min kolo tinda mbula, tinda mbula.
The great clouds come up and the rain fell upon both of them.
Mapata minene yaki pembula ebetaki likolo na yango nyonso mibale.
When it did, the little wheat jumped up and began to say, "Praise the Lord, praise the Lord."
Na tango yango mwali sangu etelemaki poisa pe ebandaki koloba, "Kolo asanjola ban, kolo asanjola ma."
And the little wheat jumped up right at the same side and said, "Praise the Lord, praise the Lord."
Pe mwali titi mabe oyo ezalaki penza pembeni wana.
And then the vision was interpreted. The rain falls on the just and the unjust. The same spirit can fall in a meeting and everybody rejoice in it, hypocrites, Christians, and all together.
Kaka molimo yango ekoki kukita na lianga nipe bato nyonso basepeli na yango bakosi bakristo pe bato nyonso elongo.
Exactly right, but what is it?
Ya solo penza kasi oyo likambo nini?
By their fruits they are known. See, that's the only way it can ever be known.
Bakoye babango na mbuma na bango pomoni yango nde lolenge bobele moko oyo bakoki koye babango.
Then you see that now, since wild oats,
bongo, bomoni wana ete lokola avoine ya zamba,
wild wheat and grain sometimes impersonates a genuine domestic grain so close that it would deceive the very elected.
To masangu ya zamba, nambuma ya zamba, emekola katango mususu, mbuma ya solo, oyo ya mboka, ekozala penza.
I think we're living in a timely age when these things should be preached on and talked about.
Nabanzi ete tozali kobika na eleko oyo ebongi oyo esengeli kote ya likolo na makambo oyo pe kolobela yango.
Notice in verse 41.
Botala na molongo ya tukumine na moko.
The two also very close, so close in the last days.
Yangu mibale zali pe penepenza, penepenza na mikolo yasuka na lolengete.
He could not depend on some certain church to separate him.
Asalakite ete akokiko tikela lingomba moko boyete mokumba ya kokabola bango.
Say the Methodists or the Baptists or the Pentecostals to separate him.
Ndakisa ba Methodist to ba Baptist to ba Pentecostist pona kukabola yango.
He said he sends his angels to separate him.
Alobaki akotinda banje na ye pona kukabola bango.
An angel is coming to bring the separation, the segregation between the right and the wrong.
Mwanje akoya kokabola bokabolikati na bato malamu na bato mabe.
And no one can do that but the angel of the Lord.
Pe mokote akoki kosala yango bobele mwanje na nkolo.
He's the one that is going to tell which is right and which is wrong.
Ye moto akoloba nani azali malamu pe nani azali mabe.
God said he will send his angels at the last times.
Nzambe alobaketa kotinda banje na ye na tango na suka.
Not angels down the year, but angels at the last time.
Banje na tango nyonso oyo awate, kasi banje na tango na suka.
And would gather together.
Pe bakosangisa.
We know that this is the coming harvest time now.
To ebiete, to belemi, natango, nakubuka mboma, sikawa.
Now an angel is actually interpreted a messenger.
Nzoka nde mwanje, kukukana na ndimbola da yango ezalinde mutindami.
And we see that there are seven angels of the seven churches.
Peto moniete banje bazali sambu na mangomba sambu.
And now, no, through the church ages.
Pesikawa te kati na bileko na lingomba.
Notice who he said that the sowers were and also what the seed was.
Butala oyu alobaki ete baloni bazalaki pe lisusu oyu mumboto ezalaki.
One, the sower was he, the Son of God.
Moko na bango moloni ezalaki ye mwana na nzambe.
He went for sowing seed.
Oyo abimaki pona kolona mumboto.
And an enemy came behind him, which was the devil.
Pe moyini ayaki sima na ye elingi koloba zabulu.
And sowed the seed of discrepancy.
Pe alonaki mumboto ya kuzanga boyokani.
Behind the sowing of the right seed.
Wana mumboto malamu esilaki kolona ma.
Now, friends, that has happened through every age since we've had a world.
Sikawa baninga, likambo yango esalama kana bileko nyonso banda mukili esalama.
Exactly. All the way from the beginning, it started the very same thing.
Ya solo, natango nyonso uyu, banda na ebandeli, kaka likambo yango, nde esalamaka.
Now, he said, the seed of God. The word of God, Jesus said in a certain place.
Bongo alobaki mumboto na nzambe. Liloba na nzambe, Yesu alobaki, na isika moko boye.
That the word is a seed.
Liloba, ezali mumboto.
And every seed will bring forth of its kind.
Pe mumboto moko, na moko, ekobota yegebene na lolenge na yango.
And now, if the Christian, the children of God,
Bongo sikawa, soki mo Kristo, bana nzambe.
The children of the kingdom has become the seed of God, then they must be the word of God.
Soki bana na bokonzi, bakoma ki mumboto na nzambe. Na bongo, basengeli kozala liloba na nzambe.
The word of God manifested in the age that they're living in, for the promised seed of that age.
Iloba na nzambe oyo imonisami na ileko oyo bazali kubika kati na yango. Pona kuzala mumboto oyo ilakami na ileko wana.
God gave his word at the beginning.
Nzambe apesaki iloba na ye na ibandeli.
In each age has had its seed, its time, its promises.
Pe ileko moko na moko ezwaki mumboto na yango, tango na yango, bilaka na yango.
Now, when Noah came on the scene,
Bongo tango Noah, ayaki,
and he was the seed of God, the word of God for that age.
Azalaki mumboto na nzambe, liloba na nzambe, pona ileko wana.
When Moses came, he could not come with Noah's message. It wouldn't work.
Tango Mose ayaki, akokaki koya, na sango ya Noah te, ilingaki kokoka te.
Because he was the seed of God at that time.
Poete azalaki mumboto na nzambe na tango wana.
Then when Christ come, he could not come with Noah or Moses' age.
Nasima tango Kristo ayaki, akukaki koya na ile koya Noah to ya Mosete.
It was his time for a virgin to conceive.
Izalaki tango na ye, oyo mongondo, asengelaki kukumba zemi.
And to bring forth a son, and he would be the Messiah.
Pe kubota mwana, pe alingaki kuzala masia.
Now, we've lived through Luther's age, Wesley's age, Methodist age.
Bongo tosili koleka eleko na Luther, eleko na Wesley, eleko na ba Methodist.
All down through the ages in the Pentecostal age.
Bileko nyonso, ilandana ki, pe eleko na ba Pentecostist.
In each age has given a promise of the word. And the people of that age that manifest that promised word is the seed of that age.
Pebato ya eleko wana. Oyo bazalaki komonisa liloba wana ya ilaka. Bazali mumboto ya eleko wana.
According to what Jesus said right here, they are the children of the kingdom.
Kukokana na oyo Yesu alubaki ya wapenza. Bazali bana na bokonzi.
That's right. The manifestation of the Holy Spirit operating through His children is those seed of the kingdom at that age.
Ya solo. Kubuni sama ya mulimu santu oyo izali kusala kati na bana na ye. Izali na mimboto ya bokonzi ya ilikowana.
Notice the terriers.
Botala. Matiti mabe.
Was the enemy Satan who sowed discord or the seed of discrepancy.
Izala kinde ye muyini satana oyo alonaki kuzanga boyokani to mumboto ya kuzanga boyokani.
He was the one guilty of doing this horrible thing.
Ye moto akwei na likambo pona likambo ya somo oyo asalaki.
Satan sowed his seed from the beginning.
Satana alonaka mumboto na ye banda na ibandeli.
When God placed his first harvest of human beings upon the earth,
tangu nzambe atiaka elangana ye ya liboso ya bato na mokili.
Adam, of course, as yet knew that there was a knowledge of truth.
Adam ya solo asilaki koyeba ete bo boyebi ya bosolo ezali.
Right and wrong, and he had never come to that as yet.
Yamalamu pe yamabe kasi akoma kana ino na yangote.
But we find out God gave his children his word for their defense.
Kasi tobone te nzambe apesa kibana ye lilobana ye poete ezala ngubana bango.
There we have no other defense than the word of God.
Nabongo tuzali na nguba mosusu te kaka liloba na nzambe.
That is our defense.
Yango de nguba na biso.
There's no bombs, no shelters, no hiding places.
Bombe moko te ezali. Eki melo moko te. E bomba melo moko te.
No Arizonas or Californias or wherever it is.
Ata Arizona te. Ata California te. To ata esika nini.
There's only one defense we have, and that is the word.
Tuzali nanguba kaka moko yangunde liloba.
And the word was made flesh and dwelt among us, which is Christ Jesus.
Pe liloba ekomaki mosuni pe afandaki kati na biso ingi koloba Yesu Kristo.
He is our only defense. Being in Him, we are safe.
Yende nguba na biso se moko lokola tuzali kati na ye.
Not even sin is imputed to a genuine believer.
Lisumu, etanga melaka ata mondimi ya solote.
Did you know that?
Boyebaki yango.
He that's born of God does not commit sin. He cannot sin.
Yoyo, abotami na nzambe, asalaka lisumu te. Akoki kosala lisumu te.
See? It's not even imputed.
Bumoni, ekotanga mela. Ata yete.
Well, David said, blessed is the man who God will not impute sin.
Boyebete David. Alobaki. Esengo. Nayoyo nzambe. Atangeliye masumute.
When you're in Christ, you have no desire to sin.
Tango ozali kati na Kristo. Ozali na posa ya kusali sumute.
The worshiper once purged has no more conscience of sin.
Musambili. Awa isiliye. Kupetwa mbalamoko libela azali susu na masumu kati na lisoso lina yete.
You don't desire it.
Uzali na posa na yangote.
Now to the world you might be a sinner, but to God you're not because you're in Christ.
Bongo na miso na mokili. Uzali tango mosusu mosumuki. Kasi na miso na nzambe, te. Poe ete uzali kati na Kristo.
How can you be in a sinner when you're in the sinless one?
Ndenge nini okoki kozala Musumuki. Natango oyo ozali kati na ye oyo azangi lisumu.
And God only sees him who you are in.
Penzambe amona kaka ye oyo azwabi kati na ye.
Now this harvest time.
Sika watango oyo ya kobuka mbuma.
At the beginning when God sowed his seed upon the earth and gave it in the hearts of his children.
Na ebandeli. Tangu nzambe alonaki mumboto na ye na mokilipe atiaki yango kati na mitema ya bana ye.
His family.
Na libota na ye.
To keep that word, that was their only defense.
Kubata liloba yango kaka, yango nde, izalaki nguba na bango.
Keep that word, here come the enemy in and broke that barrier by sowing the seed of discrepancy.
Kubata liloba yango, moyini ye wana, akota kipe, abuka ki, epe kiselo yango, nanzela na kolona mumboto ya kuzanga boyokani.
Contrary to the word of God.
Ekeseni na yiloba na nzambe.
If that was discrepancy in the beginning,
soki ezalaki kuzanga boyokani na ibandeli,
it's still anything that'll add anything to the word of God is still the seed of discrepancy.
Ezali bongo kino sikawa nyonso oyo ekobakisa soko nini na liloba na nzambe ezali kaka mumboto ya kuzanga boyokani.
I don't care where it comes from. If it's from organization, if it's from military sources.
Pona ngai, epa yehuti ya zana ntina te. Euta na ibongi seli, euta epa ya bapinga ya basoda.
If it's from political powers, anything that's contrary to the word of God is the seed of discrepancy.
Euta na bokonzi ya politike, nyonso oyo ikeseni na iloba na nzambe, izali mumboto ya kozanga boyokani.
When a man stands and says he's a gospel preacher.
Tango moto atelemi pe alobi ete azali motei na sango malamu.
And says that the days of miracles is past, that's the seed of discrepancy.
Pe alobi ete tango nabika mwaileka oyo wana izali mumboto ya kozanga boyokani.
When a man stands and says that he's a minister, a pastor of a church of somewhere.
Tango moto atelemi pe alobi ete azali motei mokenge ina losambu na isika moko boye.
And he does not believe that Jesus Christ is the same in every detail except the physical body, same yesterday, today, and forever, that's a seed of discrepancy.
Pe azali kondimate ete Yesu Kristo azali ndenge moko na makambo nyonso. Longola kaka nzoto na bomoto. Ndenge moko lobi lelo pelibela. Oyo wana izali mumboto ya kuzanga boyokani.
When he says that miracles in apostolic age passed, that's seed of discrepancy.
Tango alobi ete bikabwa pe eleko na bantoma ileka. Oyo wana izali mumboto ya kuzanga boyokani.
When they say there's no such a thing as divine healing, that's seed of discrepancy.
Tango balobi lobiko na nzoto kuta na nzambe ezalaka te. Oyo wana izali mumboto ya kuzanga boyokani.
And the world is full of it.
Pe mokili etondi na yango.
It crowds out and chokes out the wheat.
Ezali kozwa esika monene pe kofina masangu.
We notice that the first sower of the seed of discrepancy was branded the devil. And we know it was in Genesis 1.
Tomoni ete moloni na liboso ya mumboto ya kuzanga boyokani. Abenga mizabolo. Peto yebi ete ezalaki bongo na Genesis ya liboso.
That we find out over here in the book of Matthew, the 13th chapter.
Sika watukomi awa na buku na Matai, mukapo ya zomi na misato.
Jesus still brands any discrepancy to his word as being the devil.
Yesu, azali koloba kobenga nyonso oyo ezangi boyokani na liloba na ye, ete ezali ya zabolo.
And this 1956, anything that sows discrepancy.
Pe, mebu oyo, Nyoso oyo ezali kolona kozanga boyokani. Oyo.
Contrary to the written word of God or puts any private interpretation to it is the seed of discrepancy.
Ekese na iloba na Nzambe oyo ekomami to oyo ezali kopesa yango ndimbola mosusu ezali momboto ya kozanga boyokani.
God will not honor it. He can't. It won't mix.
Nzambe akomemi yango te. Akokite. Ekosangana te.
It certainly will not.
Solo ekosangana te.
It's like mustard seed. It won't mix with anything else. You can't hybrid it.
Ezali lokola momboto na sinapi. Ekosangana na eloko moko te. Okoki kosangisa yango te.
It's got to be the genuine thing. Seed of discrepancy.
Esengeli kozala eloko ya solo solo. Momboto ya kozanga boyokani.
Now we find when God sowed his seed in the Garden of Eden.
Sikawa tomoni ete. Tango Nzambe alona ki momboto na ye na elanga na Eden.
We find out that it brought forth an Abel.
Tomoni ete ebotaki Abele.
But when Satan sowed his seed of discrepancy, it brought forth a Cain.
Kasi tango Satana alona ki momboto na ye ya kozanga boyokani ebotaki Kaina.
One brought forth a righteous one.
Moko ebotaki moyenge beni.
One brought forth an unrighteous one.
Mosusu ebotaki motomabe.
Because if Eve listened to the word of discrepancy.
Pamba te ewa. Ayokaki liloba ya kozanga boyokani.
Contrary to the word of God, and it started the ball of sin rolling right there and it's rolled ever since.
Oyo ekesanaki na iloba na Nzambe. Pe kaka na tango wana nde lisumu ebandaki pe ezalaki kokoba banda tango wana.
And we'll never get it all out until the angels comes and segregates the thing.
Pe tokolongola yango nyonso soko mokete. Liboso ete banje baya kokabola yango.
And God takes his children to the kingdom and the terriers will be burned.
Bongo Nzambe akomema bana na ye na bokonzi pe matiti mabe ekozikisama.
Notice those two vines.
Botala miwiti mibale oyu.
If we just had more time on this subject but just to hit the high spots.
Soki tokoki kozwa tango mingi po na liteya oyo kasi tokosimba bobele makamula mutuya.
So we can go right into praying for the sick in the next few minutes.
Potoko ka kubondela mbala moko pona babeli na mwa miniti oyo kolanda.
Notice, their seeds grew together just exactly like God said over here also in the 13th chapter.
Botala, mimboto na bango ekolaki esika moko penza ndenge Nzambe alobi yango lisusu na mokapo ya zomi na misato na makomi.
Of our text tonight of Matthew.
Nabiso ya pokwa oyo ya Matai.
Let them grow together.
Tika yango ekole sika moko.
Now Cain went to the land of Nod.
Nzokande Kaina akendeki na mokili na Noda.
Found himself a wife and married.
Amizuela ki mwasi pe abalaki.
And Abel was slain and God raised up Seth to take his place.
Pe Abele abomamaki. Bongo Nzambe atele misaki set pona kokitana ye.
And the generation started moving on between right and wrong.
Pe mabota ebandaki kolandana. Kati na oyo malamu na oyo mabe.
Now, we notice they gathered each one of them time after time.
Sikawa tomoni ete bazalaki kosangana kati na bango tango na tango.
And God had to, it got so wicked that God had to destroy.
Penzambe, atina maki. Kanza, ekomaki mingi kino ete Nzambe, atina maki koboma.
But it finally came forth unto both of those seeds.
Kasi mimboto mibale oyu, esukaki na kobota.
The seed of discrepancy and the seed of God.
Mumboto ya kozanga boyokani, pe mumboto ya Nzambe,
put forth their genuine heads.
Ebimisaki mito na yango ya solo solo.
And that wound up in Judas Iscariot and in Jesus Christ.
Oyo esukaki epai na Yuda mokeliota pe epai na Yesu Kristo.
For he was the seed of God.
Pamba te azalaki momboto na Nzambe.
He was the beginning of the creation of God.
Azalaki ebandeli na kozalisama na Nzambe.
He was nothing less than God.
Azalaki Nzambe kolongole eloko te.
And Judas Iscariot was born the son of perdition.
Pe Yuda mokeliota botamaki mwana na libebi autaki na lifelu.
Come from hell, return to hell.
Azongaki na lifelu.
Jesus Christ was the Son of God, the Word of God made manifest.
Yesu Kristo azalaki mwana Nzambe. Liloba na Nzambe oyo emonisami.
Judas Iscariot, in his discrepancy, was the seed of the devil.
Yuda mokeliota kati na kozanga boyokani na ye azalaki momboto ya Zabulo.
Come to the world and for deceit, just like he was at the beginning, Cain, his former father.
Ayaki na mokilipe po na kokosa kaka ndenge azalaka na ebandeli Kaina tata na ye ya liboso.
Judas only played church.
Yuda azalaki kaka komitalisa lokola mondimi.
He wasn't really sincere. He didn't actually have faith.
Azalaki penza sembo te. Azalaki kutu na kondima te.
He'd have never betrayed Jesus.
Mbele alingaki koteka Yesu te.
But you see, he sowed that seed of discrepancy.
Kasi, bomoni, anonaki momboto wana ya kuzanga boyokani.
He thought he could make friends with the world, mammon.
Azalaki kokanisa ete, akukaki kozala na baninga ya mokili, na mosolo.
And also have friendship with Jesus.
Peli susu kozala moninga, na Yesu.
But it was too late for him to do anything about it.
Kasi tango esilaki koleka po na ye ete asala soko nini po na yango.
When the dead hour came, when he did this evil thing,
tango ngonga ya suka ekomaki, tango asalaki mbeba wana,
he crossed the separating line between going forward and returning back.
Akatisaki ndelo kati na kokende liboso na kozonga sima.
He had to go on in the way that he went as a deceiver.
Asengelaki kokoba kokende na nzela oyo azalaki kolanda lokola mokosi.
He sowed the seed of discrepancy.
Alonaki momboto ya kozanga boyokani.
He tried to find favor with those great organizations of that day.
Alukaki ete azwa ngolu na miso na ebongiseli monene na ntango wana.
With the Pharisees and Sadducees.
Bafarisai na basadukai.
And thought he'd make himself a piece of money and would be popular among the people.
Pe akanisaki ete akozwa mwa mosolo, pe ete akolinga mana bato.
If that doesn't cost so many people to get in that discrepancy. Amen.
Boye, yango te nde ezali kopusa bato, ebelete bakota kati na kozanga boyokani yango.
Trying to find favor with man, let's find favor with God.
Koluka kozwa ngolu na miso na moto. Toluka nde ngolu na miso na Nzambe.
Not with man.
Na miso na bato te.
But that's what Judas done when this discrepancy headed up in him.
Kasi yango nde oyo Yuda asalaki tango kozanga boyokani oyo esukaki kati na ye.
And we know that Jesus was the Word.
Peto yebi ete Yesu azalaki liloba.
St. John 1 said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt here among us.
Yohane na yambu. Ilobi, na ibande liloba azalaki, pe liloba azalaki namboka na Nzambe, pe liloba azalaki Nzambe, pe liloba akomaki mosuni, pe afandaki awa kati na biso.
Then the Word is the seed, then the seed become flesh and dwelt among us.
Na bongo liloba ezali momboto. Bongo momboto yango ekomaki mosuni pe efandaki kati na biso.
If Judas was the seed of the enemy and the discrepancy.
Soko Yuda azalaki bomboto ya moyinipe ya kuzanga boyokani.
It also become flesh and dwelt among us in the person of Judas Iscariot.
Yango pe ekomaki mosuli pe efanaki kati na biso na kati na moto oyo Yuda Mokeliota.
He never had no real faith.
Azalaki na kondima ya solo soko mokete.
He had a what he thought was a faith.
Azalaki na oyo azalaki kukanisa ete ezalaki kondima.
There's such a thing as having faith and a make believe faith.
Moto moko akoki kozala na kondima na pe kondima ya maloba.
And a genuine faith of God will believe in God.
Kasi kondima ya solo ya nzambe ekondimela nzambe.
And God is the word. It'll never add nothing to it.
Pe nzambe azali liloba. Eko bakisa eloko moko likolo na yango soko mokete.
The Bible tells us if we add one word or take one word away, our part will be taken from the book of life.
Biblia elobeli biso ete soko tokobakisa liloba moko to tolongoli liloba moko likabo na biso ekolongwa na buku na bomoi.
Revelation 22:18, the last closing chapter.
Emoniseli tukumi bale na mibale zobi na mwambe na mokapo na suka.
In the first beginning, the first book of the Bible, God told them not to break one word of that.
Na ibandeli penza, na buku ya liboso ya Biblia, nzambe, alobelaka bango ete, babu kata iloba, na yango mokote.
Every word must be kept, they must live by that word.
Liloba nyonso, esengeli ete ebate la ma. Basengeli aki kobika na liloba yango.
Jesus in the middle of the book come along and said that in his age,
Yesu na katikati ya buku ayaki pe alobaki yango na ileko na ye.
And said, man shall not live by bread alone, but by every word that it comes out of the mouth of God.
Alobaki moto akobika bobele na mapate kasi na baloba nyonso oyo ekobimaka na monoko na nzambe.
And in the closing age of Revelations foretold to us,
pena eleko na suka oyo ya imoniseli esilaki kosakolama pona biso,
that whosoever shall take one word out of the book or add one word to it, his part will be taken from the book of life.
Ete soki nani akolongwa iloba moko na buku oyo to akobakisa iloba moko likolo na yango likabona ye ekolongwa na buku na bomoi.
Therefore there can be nothing shadowy, just a genuine unadulterated word of God.
Yango ana likambo ya molili esekeli kozala te kaka liloba na nzambe oyo ya solo oyo esangisami te.
That's sons of God, daughters of God, who's not born by the will of man or by shaking a hand of some form of baptism.
Tala bana mibali na nzambe. Bala basi na nzambe. Oyo babotami na mokano ya motote. To na kupesa mbote ya loboko te. To na libatisi moko boyete.
But born in the Spirit of God by the Holy Ghost.
Kasi oyo babotami na molimo na nzambe na nzela na molimo santo.
And the word manifesting itself through them. That's genuine seed of God.
Peli loba yango moko, izali komi monisa na nzela na bango. Tala mumboto ya solo ya nzambe.
The enemy joins church and becomes very orthodox in a creed or something.
Moini, akota kana lingomba pe, akomaka na alima penza kati na endimeli moko to na likambo mususu.
But that's the discrepancy.
Kasi ezali te. Ezali kozanga boyokani.
Anything that interferes with that string of genuine truth of God's word.
Nyonso ezali komitia na nzela penza ya bosolo ya liloba na nzambe.
And how do we know?
Bongo tokoyeba yango ndenge nini?
We say, well, have you got a right to interpret it? No, sir.
Tokoloba, hey, bongo, ozali na makoki ya kolimbola yango, te, monsieur.
No man has a right to interpret God's word.
Moto mokote azali na makoki ya kolimbola liloba na Nzambe.
He's his own interpreter.
Azali molimboli na ye moko.
He promises and then he does it. That's the interpretation thereof.
Apesi elaka nansima akokisi yango. Yango nde ndimbola na yango.
When he promised it, then he fulfills it.
Tango apesi elaka nansima akokisi yango.
That's the interpretation of it.
Yango nde ndimbola na yango.
Anything contrary to God's word is a discrepancy. Absolutely.
Nyonso yo ekeseni na iloba na Nzambe ezali kozanga boyokani na tembete.
Now, as I said, Judas has no real faith.
Sika wandenge na lobaki, Yuda azalaki na kundima ya solo solo te.
He had a make-believe faith.
Azalaki na kundima ya maloba.
He had a faith that he thought that was the Son of God, but he didn't know that was the Son of God.
Azalaki na kundima ya kokanisa ete azalaki mwana Nzambe kasi. Azalaki koyeba te ete azalaki mwana Nzambe.
He wouldn't have done it.
Mbele alingaki kosala bongo te.
And a man who will compromise on this word of God being the truth.
Pe moto oyo akondima kokakola solo ya liloba na Nzambe.
He's got a make-believe faith.
Azali na kondima ya maloba.
Genuine servant of God will hang on that word.
Mosali ya solo solo na Nzambe akokangama na liloba oyo.
A few nights ago, a certain minister of Arizona.
Eumelte na pokwa moko boye motei moko ya Arizona.
Of a great famous school here in this city.
Ya itelo moko monene oyo yebani mingi awa nakati na ingumba.
Came to me and said, I want to straighten you out on something.
Ayake pai nangai pe alobaki na nalingi kosembola yo na likambo moko.
I said, when you get a chance.
Alobaki tango okozwali baku.
I said, this is the best chance I know of. Come on over.
Nalobaki tala libaku malamu yango yu. Yaka ipaibui.
And so he came over. He said, Mr. Branham.
Nabongo ayaki. Alobaki, Mr. Branham.
You're trying, so I believe you're sincere and you're honest.
Ozali komeka. Nandimiete. Ozali nabosembo pe nalima.
But you're trying to introduce to the world an apostolic doctrine.
Kasi ozali komeka kotalisa na mokili malakisi ya bantoma.
And said the apostolic age ceased with the apostles.
Pe alobaki eleko ya bantoma esukaki na bantoma.
I said the first thing I'd like to ask you, my brother.
Nalobaki likambo ya liboso nalingi kotuna yo ndeko na ngai.
Do you believe that every word of God is inspired?
Ondimiete yoloba moko na moko na Nzambe epemelami.
He said, yes, sir, I certainly do.
Alobaki, iyo, monsieur. Nandimaka yango, natembete.
I said, then, would you show me in the word where the apostolic age ceased?
Nalobaki boye. Okolinga, kolakisanga kati na liloba. Esika eleko, na bantoma esuka.
Now you show me where it is, I'll believe with you.
Sika walakisanga esika yango, na kondima elongo na yo.
Now I said the writer of the apostolic, the one that had the keys to the kingdom.
Pena lobaki mokomi. Na eleko la bantoma. Yoyo azalaki na mafungola ya bokonzi.
On the day of Pentecost, when the apostolic age was introduced.
Na mokolo na Pentecote. Tango eleko la bantoma ibandaki.
They said, man and brother, what can we do to be saved?
Bato balobaki bandeko. Tokoki kosala nini potobiki sama.
He said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost.
Alobaki bongola mitema moko moko kati na bino pe batisama na kombo na Yesu Kristo pona kolimbisama na masumu pe boko zoa likabo na molimo santo.
For the promise is unto you and to your children.
Pamba te, elaka yango, Ezalipo nabino, pepo na ba nabino.
And to them it's far off, even as many as the Lord our God shall call.
Pepo na bango bazali musika, bao nyonso nkolo nzambe, nabiso akubianga.
Now how can the word contradict itself?
Sikawa, ndengeni iloba yango moko, ikoki, komi telemela.
A man said, I have an awful cold tonight. I said, I think so too.
Mobali yango alobaki, nazali na miyoyo makasi na pokwa oyo. Nalobaki, ngai pe na moni bongo. Bomoni.
Now you tell me, is God still calling?
Sika wa yebisangai. Nzambe, azali na ino kobianga.
If God's still calling, then the apostolic age is still in existence?
Soki nzambe, azali na ino kobianga, boye. Ele kona bantoma, ezali na ino kokoba.
Certainly, as many as the Lord our God shall call, ever will call.
Natembete, nabawo nyonso nkolo nzambe na biso akobianga. Akokoba akobianga.
As many as he shall call, it will still be the apostolic age. For Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
Akobianga. Nabawo nyonso akobianga. Ekukuka kozala eleko nabantoma pambate Yesu Kristo azali ndenge moko lobi lelo pelibela.
Now we find today that this discrepancy has been sowed through every age.
Bongo, tozali komona lelo ete kozanga boyokani oyu elonami na bileko nyonso.
If it was possible to get it in the next 10 or 15 minutes, I would do it, but you can't.
Soki na kukaki komoni sayango na miniti zomi to zomi na mitano oyo ezali kolanda na lingaki kosala yango kasi ikoki kosala mate.
Down through the ages, we are all, most all of us read the Bible.
Kati na bileko, biso nyonso, mingi kati na biso, batanga ka Biblia.
And now, like when Jesus came and he found that discrepancy contrary.
Ndakisa lokola tango Yesu ayaki. Akutaki kozanga boyokani yango bokeseni.
He was the word made manifest.
Azalaki liloba oyo emonisami.
He was God's interpretation of the word.
Azalaki ndimbola na nzambe pola liloba.
Because he said, search the scriptures. For in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me.
Poete alobaki. Bozali koluka luka kati na makomi poete bobanzi ete na yango bokozwa bomo inaseko. Pe ezali yango penza etatoli mpona ngai.
There you are. He was the interpretation of the word.
Yango wana azalaki ndimbola ya liloba.
And every born again son and daughter of God of this age is the interpretation of the word.
Pe bana na nzambe nyonso ya mibali pe ya basi ya eleko oyo oyo babotami lisusu bazali ndimbola ya iloba.
You are written epistles, read of all men.
Bozali mikanda oyo ikomami oyo etangami na bato nyonso.
Yes, notice, he said, in vain they do worship me, teaching discrepancy for doctrine.
Iyo, botala, alobaki. Bako sanjo la kangai pamba, bako la kisaka, lokola malako kuzanga boyokani.
In vain do they worship me, teaching for doctrine the discrepancy.
Bako sanjo la kangai pamba, bako la kisa lokola malako kuzanga boyokani.
Doctrine of man, creeds of man.
Malako ya batu, binebeli ya batu.
Teaching that to be the word of God when it has nothing to do with the word of God.
Bakolakisaka yango ete ezayi loba na nzambe. Nantango o yango etali atayi loba na nzambe te.
Look, each age produced such a crop. Every age has did it.
Botala eleko moko na moko ebotaki mbuma ya ndenge wana bileko nyonso esalaki bongo.
And ours is no excuse.
Pe oyo yabiso ikozanga te.
We have the same thing at a greater age of it than all the other ages put together.
Ezali ndenge moko pona biso pe eleki monene na elikoyo koleka bileko mosusu nyonso soki esangisami.
For this is the ending of world's history.
Pamba te oyo nde suka ya lisolo ya mokili.
This is the great discrepancy that's ever been upon the earth is on the face of the earth today.
Oyo nde kozanga boyokani monene oyo esila kozala naino na mokilite ezali na mokilelo.
Discrepancy in other ages pulled them away from the true and living God to idols.
Kozanga boyokani na bileko mosusu ememaki bango longwa na nzambe ya solo pe ya bomoi kino na bikeko.
Today, Jesus said in Matthew 24:24 that it would be so close it would deceive the very elected if it was possible.
Lelo Yesu, alobaki na Matayi, tukubi bayena mine, tukubi bayena mine, ete kozala penza pene, kino ete, ekolinga kupenguisa, baponambi sokonde ekokoka.
Talk about discrepancy.
Bozali koloba latina, na kozanga boyokani.
Oh, it is so cunning.
Oh, ezali penza mayele mabe.
Satan is among the people and just such a theologian.
Satan azali katikati na bato, pe azali moto na likindo monene.
Such a doctor of divinity can teach that word almost perfectly.
Molakisi monene na bonzambe. Akoki kolakisa liloba oyo pene na kobonga be.
Jesus said so.
Yesu alobaki bongo.
But just watch him. There'll be some where he said, well, now that wasn't for this. Oh, yes, it is too. Because God said it was.
Kasi botala ye malamu. Eloko moko ekozala na isika moko boi. Akoloba ye, sikawa likambo wana ezalaki ipo na awa te. Oh, iyo. Ezali pe ipo na awa. Bomoni, po ete nzambe, alobaki ete ezali pe ipo na awa.
Look what it did. Them same discrepancy brought the God's wrath upon the days of Noah.
Botala oyo yango esalaki. Kaka kozanga boyokani wana ekilisaki kanda na nzambe na tango na Noa.
When God sent his prophet out and preached as a flaming fire.
Tango nzambe atindaki mosakoli na ye pe ateki lokola ndemo na moto.
Call repentance to the people and the discrepancy drowned it out.
Abengaki bato babongo la motema pe kozanga boyokani.
Then what did Satan do?
Nabongo Satan asalaki nini?
Come right behind and ham and started sowing it again.
Ayaki lisusu mbalabongo kati na hamape, abandaki lisusu kolona yango.
Exactly right. Along come Moses, the great prophet, to bring the children of Israel up out of the wilderness.
Izalaki penza solo. Nasima Mose, ayaki mosakoli monene, pona kubimisa bana isalele na lisobe.
What happened? Moses, the great prophet of God.
Nini esalamaki? Mose mosakoli monene na nzambe.
Bringing them the absolutely truth, vindicated truth. He had met God. God proved that he had met him.
Amemelaki bango solo. Oye kwe akate solo oyo. Etatolamaki. Akutanaka na nzambe. Nzambe atatolaki ete akutanaka na ye.
How those people back there, those priests.
Pe bato wana kuna, baganga nzambe wana.
And they had the religion, the rituals, the rites and everything.
Bazalaka na ba, losambo na bango, mibeko ya, milulu na bango, penyoso wana.
But Moses stood as a vindication of the interpretation of the word.
Kasi Mose, atelemelaki wana, lokola, kotatolama, ya ndimbola, Yaliloba.
Don't forget that.
Kobosa na yangote.
Moses was God's interpretation of his promise. He said he'd do it.
Mose azalaki ndimbola ya nzambe pona elakana ye. Alobaki ete akosala yango.
It was God's interpretation.
Azalaka ndimbola ya nzambe.
What happened? The church just got started out of Egypt on its feet a few days. And what happened?
Nine salamaki, lingomba e utaki bobele kobima na Egypto na makolo, eleki mwa mikolo, pe Nini salamaki?
Satan come along with his discrepancy.
Satana ayaki na kuzanga boyoka na ye.
In the person, the second Cain, which was Balaam.
Kati na moto oyo, kaina imi bale, elingi koloba Balaam.
And he sowed discrepancy amongst them.
Pe alonaki kuzanga boyoka ni kati na bango.
We know that's right.
Toyebi ete izalia solo.
That Balaam, the teaching of Balaam, that we were all the same.
Balaam wana, malaksi ya Balaam ete, biso nyonso tozali ndenge moko.
We serve the same God you do. Fundamentally, he was right.
Tozali kosalela bobele nzambe oyo, bozali kosalela. Kukukana na mibeko, azagi na ilonga.
Because he offered a sacrifice that God offered.
Pamba te akabaki mbeka oyo nzambe, azalaka kokaba.
Seven rams, seven bullocks on seven altars.
Mpate mibali sambo, ngombe mibali sambo, likolo na bitumbelo sambo.
And prayed to the same God, just as perfect as Moses did down in the wilderness.
Pe asambela kibobele nzambe yango, na lolenge ebongi penza, ndenge Mose, asambela kikuna na lisobe.
Just exactly the same, but they were not the same.
Izalaki penza ndenge moko kasi, bazalaki ndenge moko te.
Foreshadowing to us what would come to pass.
Izalaki kotali sabiso oyo, ilingaki kosalema.
There was again Cain manifested in the person of Balaam.
Wana lisusu izalaki kaina, ko moni samakati na moto oyo, Balaam.
And there was God manifested in the person of Moses.
Peza lakinde zambe, kumoni sabakati na motoyo, Mose.
Interpreted his words to a human being.
Azalaki kolimbola malobanaye nanzela na moto.
Making himself known his promise to a human being and the discrepancy raised up.
Azalaki komitali sa ye moko ilakana ye nanzela na moto. Pe kozanga boyokani itelemaki.
So did he do it in the time of Judas.
Iselemaki pe bongo natango na Yuda.
There he come with his discrepancy.
Yewana ayena kozanga boyokani na ye.
And remember, this sin that those people believe that we're all the same.
Pe bobi kanisela. Lisu moyo bato wana banimaki ete. Biso nyonso tozali ndenge moko.
We worship the same God.
Tusambela kabobele nzambe moko.
We should all belong to the same church.
Biso nyonso tusekelaki kozala bobele bato na lingomba moko.
We should be the same people. That sin was never forgiven Israel.
Tusengelaki kozala bobele libota moko lisumu yango elimbisemelaki Yisraeli soko mokete.
Jesus said himself, they all are dead.
Yesu yemoko alobaki, bango nyonso bakufaki.
They perish all but three of them.
Bakufaki bango nyonso, longola wobele misato.
That was the ones who held on and believed the promise.
Izalaki nde baoyo batele maki ngui, pe bandimaki elaka.
When the weakling said we cannot take the land, it's too much for us and so forth.
Tango, bibanga banga balobaki, toko kiko kamata mboka yangote. Pe Izaeli kama makasi pona biso, pe bongo na bongo.
Caleb and Joshua still the people and said we're more than able to take it.
Caleb na Joshua, ba, pe kisaki kolobana batu, pe balobaki, tozali na makoki koleka pona kukamata yango.
Because God promised it to us, I don't care what the opposition is.
Po ete nzambe, alakeli biso yango. Ata soki bato baboyi ndenge nini italinga ite.
And we still can preach the baptism of the Holy Ghost.
Toko kili susu, kote alobiko na nzoto kouta na nzabe, pe libatisi na molimo na mosanto. Na molimo mosanto.
And still have the power of God to separate us from the things of the world.
Pe kozali susu na nguya ya nzambe, pona kukabola biso na makambo ya mokili.
God said so.
Nzambe alobaki bongo.
The apostolic age has never ceased, and it will not cease. It goes on.
Eleko na bantoma esuki na ino tepe, ekosuka te, ezali kokoba.
So we find the same old sort of discrepancy.
Bongo, tuzali komona kaka moloni wana ya kala ya kozanga boyokani.
And remember, that sin was never forgiven.
Pebo mikani serali sumu yango, elimbi isamaki soko mokete.
Now, brother, if it was never forgiven then, what about now?
Sika wandeko, soki elimbi isamaki kuna te. Eko salaboni, pona sika wa.
When the real seed of all the ages is coming together.
Wana, mo. Mumboto ya solo ya bileko nyonso ezaliko sangana.
Notice this great thing that Balaam did.
Bota alika monene oyo Balaam asalaki.
It went on and on and finally ended in the coming of Judas Iscariot and Jesus.
Ekoba kise kokoba pe eyaki kosuka na bolei na Yuda mokeliota na Yesu.
What was it, Judas and Jesus? Was just exactly a figure of Cain and Abel.
Izalaki din, Yuda, na Yesu, bazalaki penza etaliseli, ya Kaina, na Abele.
For as Judas was religious, so was Cain religious.
Pamba tendenge Yuda azalaki, mosambeli, Kaina azalaki, mosambeli.
Cain built an altar. He made a sacrifice.
Kaina, atungaki etumbelo, pe akabaki mbeka.
He worshipped God.
Asambelaki nzambe.
He was just as sincere in it as the other one was.
Azalaki, penza sembo, kati na yango lokola muninga na ye.
But you see, he didn't have the revelation of what the word was.
Kati bomoni azalaki na emoni seli, na oyo liloba ezalaki te.
He thought it was Adam and Eve that eat some apples or some fruit.
Azalaki ko kanisa ite Adam na Ewa baliakinde mwa ba pomme to mwa mbuma moko boye.
And Cain Abel by revelation know that was wrong.
Pe Kaina. Abele nazeana emoni seli ayebaki ete ezalaki lokuta.
It was the blood that brought him out, and he offered a lamb, and God testified his offering was right.
Makilande ebimisaki bango. Nabongo, akabaki mwana patepe nzambe, atatolaki etembeka na ye, ezalaki sembo.
Then he got jealous and tried to kill his brother.
Wanande, akomaki na zuwa pe, alukaki kubomandeko na ye.
And as he killed his brother upon the same altar that his sacrifice died on.
Pelo kola abomaki ndeko na ye, bobele likolo na etumbele oyo mbeka na ye, ekufaki likolo na yango.
The lamb died upon the altar.
Mwana pate akufaki likolo na etumbelo.
So did Judas Iscariot portray Jesus Christ upon the altar of God.
Izalipe bongo, pona Yuda mokeliota, oyo atekaki Yesu likolo na etumbelo na nzambe.
And killed him just as Cain killed Abel.
Pe abomaki epenza ndenge Kaina abomaki Abele.
Because Cain was the seed of discrepancy.
Poete Kaina azalaki mumboto ya kuzanga boyokani.
And so was Balaam, the hireling prophet, a man who ought to know better.
Balame pe azalaki bongo musakuli yalifuti moto oyo asengelaki penza.
And God warned him through signs and wonders and even a mule speaking in unknown tongues.
Nzambe, akebisaki ye nanzela na bilembo pe na bikamwa. Atape punda esolaki na ye na minoko oyo yebanite.
And still he went right on just the same.
Pe akobaki penza bobele ko kende liboso.
He was born to be a sore of the discrepancy.
Abotamaki po nakozala mo moloni nakozanga boyokani.
And if Jesus predicted this age to end up in the greatest discrepancy that ever was,
peso Yesu asakola kiete eleko oyu ekosuka na kozanga boyokani ya monene koleka na oyu esila kozala.
The lady you see in church age lukewarm that put him out of the church.
Eleko na lingomba na Laodikia mwa mulunge oyu ebimisi yeli banda na lingomba.
How could it be anything else but that discrepancy?
Ndenge ni neko kikozala eloko bosusu soko bobele kozanga boyokani.
Certainly it is. It ends in that age.
Na tembete ezali bongo. Ekosuka na eloko wana.
And it was Cain and Abel again on Calvary.
Pe ezalaki Kaina na Abele lisusu na Calvary.
Now I notice, as ever, as soon as Jesus went away, went into heaven, the Holy Spirit was sent back.
Sika botala, lokwa na tango nyonso kaka sima na kokena Yesu, kokende na likolo molimo santo etinamaki lisusu.
That was the seed, the life giver unto the word, as we spoke last night.
Izalaki momboto, mopesi bomoi, epai na liloba, ndenge tolobaki lobi na pokwa.
It's the one that quickens the word.
Yangonde ezalisaka liloba na bomoi.
Quicken means brings to life.
Kozalisa na bomoi. Eliko loba, kopesa bomoi.
The genuine Holy Spirit only brings to life the word that it is.
Molio mosanto ya solo. Epesa ka bomoi bobele na liloba. O yango ezali.
It won't bring a creed to life.
Epesa ka bomoi na indimelite.
It can't because it's nothing of the creed.
Ekokite poete ezali na eloko moko ya indimelikati na yango te.
It is the life of the word of God, for it is God.
Ezali bomoi ya liloba na Nzambe pamba te ezali Nzambe.
And it quickens that body.
Bomoni pe ezali kozalisa nzoto yango na bomoi.
Now notice as they did.
Sika abotala oyo basalaki.
Then the Bible said, and John spoke to his children and said, little children.
Bongo Biblia elobi pepe Yohane solaki na bana na ye pe alobaki.
You have heard of the Antichrist, which was to come into the world.
Bana boyokaki ete motemeli na Kristo asengeli koya na mokili.
Said which already is in the world.
Alobaki oyo asili koya na mokili.
And it working in the children of disobedience.
Pe azali kosala kati na bana na kanza.
Now that was long, about 30 years after the coming of the Holy Ghost.
Bongo esalemaki tango mosusu mibu soko tuku misato sima na boyei ya molimo santo.
We find when the Holy Ghost come, the real seed.
Tumonete, tango molimo santo ayaki, mumboto ya solo.
Real life giver to the seed.
Mupesi bomoi, ya solo epai na mumboto.
Then here comes that discrepancy in again.
Na bongo, kuzanga boyoka ni yango wana, ekoti lisusu.
And notice, on it went.
Pebo tala, ekoba ki bongo.
It had the real word had been vindicated.
Izalaki na liloba ya solo esilaki kotatolama.
The prophets of old had vindicated the word of God to be the truth as they went down.
Basakoli ya kala bazalaki kotatola moko sima na mosusu ete liloba na Nzambe ezali solo.
If anybody ever read the Nicaea Council or the pre-Nicaea Council?
Soki moto moko awa asili kotanga buku na likita na Nice to yalikita oyo esalama kiliboso na oyo ya Nice.
Then 15 days of bloody politics.
Mikolo zomi na mitano ya politiki ya makila.
Well, then bunch of Romans down there wanted to bring in and make a denomination out of that church.
Tango etonga ya baloma wana kuna balingaki kukota pe kukomisa lingomba yango ebongiseli.
prophets came in, wrapped in sheepskin, eating herbs.
Basakoli bayaki, balataki posona pate, bazali kolia ndunda.
And stood for that word. But what did it do?
Bazwaki ngambo na liloba, kasi yango, isalaki nini?
It had to be like Cain. It had to be like Abel. One had to die. Certainly it did.
Esengelaki kosale malokola esalamaki epai na Kaina. Esengelaki kosale malokola esalamaki epai na Abele. Moko na bango asengelaki kokufa. Ya solo esalemaki.
And the word lost its influence amongst the people.
Liloba ebungisaki bokonzi na yango likolo na bato.
And they all voted out the true word and took in dogmas of discrepancy of the early Catholic Church.
Penanzela nakopona balongolaki liloba ya solo pe bakotisaki biyambweli ya kozanga boyokani kati na lingomba katoliko na ebandeli.
They added a pope, they added a bishop, they added this, that, the other.
Babakisaki papa. Babakisaki eveke, babakisaki oyo, oyo kuna, pe oyo mususu.
They've taken away the real true meaning of Peter and of Mary and all the rest of them, made idols.
Balongolaki tina ya solo ya Petelo, pe ya Maria, pe nyonso mususu, basalaki bikeko.
Made nothing but just a pagan ceremony out of so-called Christian religion.
Pe basalaki eloko mosusu te bobele kozwa losambo na bakristo ya maloba kukomisa yango mulilu ya bapakano.
What was it? Seed of discrepancy and organized.
Ezalaki nini? Mumboto ya kozanga boyokani pe babongisaki.
Organized for the first time on earth a church.
Babongisaki lingomba moko pona mbala ya liboso na mokili.
What was it?
Izalaki nini?
That seed of discrepancy that started sowing, something adding to, taken away.
Izalaki mumboto ya kozanga boyokani oyo ebandaki kolonama. Eloko moko oyo izalaki kobakisa. Oyo izalaki kolongola.
Who ever heard in the Bible not eat meat on Friday?
Nani asila koyoka kati na Biblia ete epekisa mikolia nyama mokolo na mosala misato.
Whoever heard in the Bible of anything of sprinkling instead of baptizing in mercy?
Nani asila koyoka kati la Biblia likambo lokola kuniake la mai na isika ya libatisi ya kuzindisa na mai?
Whoever heard of those things, a Hail Mary or something?
Nani asila koyoka makambo wana Maria losako?
Whoever heard of some of this rotten Tommy rot of these Protestants too? Pot tank called kettle greasy.
Nani asila koyoka sango namwa bolema ya ko pola oyo ezwami pe katina ba missioni oyo?
Right! Just guilty of the least is guilty of the whole.
Mbeki ekoki koseka nzungu te?
Whoever heard of God ever dealing in an organization? Show me one time that one ever organized and ever stayed alive.
Ya solo yoyo, akwena likambo oyo, eleki moke, akwena nyonso. Nani, asila koyoka ete nzambe, asala kakati na ibongi seli.
They died immediately and never did rise again.
Lakisangai mbala moko pamba oyo, moko na yango, esila komi bongisa bongo etikala kana bomoi.
It's something takes place.
Ezalaka kukufa mbala moko pe ezalaki lisusu kotelema soko mokete.
It's time for God to move.
Tango ekoki po na nzambe asala.
It killed the influence amongst the people.
Ebebisaki bokonzi likolo na bato.
Same thing's been done today.
Likambo yango moko ezali kosale malelo.
They kill the influence. Said, all that bunch of holy rollers is nothing to them. What's discrepancy?
Bazali ko baby sabokozi koloba. Oh, etonga na batuntu kiwana. Bazali natinate. Pe olala, ezali kozanga boyokani.
Meet the word face to face and see what it is. See if God interprets his own word.
Bokutana, miso na miso, na liloba pe, bomona oyo yango, ezali, bomona soko nzambe, azali kolimbola liloba na ye, ye moko te.
God's able these stones to rise children of Abraham.
Nzambe akoki ko telemisa abalaya mabana longwa na mabanga oyo. Amen.
The word had been thoroughly vindicated by them early Christians.
Amen. Iloba etatolami penza na ndenge ebongi pona ba Kristo ya ibandeli.
How God delivered them from everything and diseases, and they had prophets and they spoke in tongues.
Ndenge nzambe akangulaki bango na makambo nyonso na bokono bazalaki na basakuli.
Interpreting gave messages that proved to be exactly the truth every time.
Bazalaki koloba minoko na sika kolimbola yango pe kopesa basango oyo ezalaki kotatola yango nyonso ete ezalaki penza solo.
But in the face of all that vindicated word, the people voted it out.
Kasi liboso na kotatola ma eloba nyonso oyo bato baponaki ete elongwa pe
and voted a denomination.
Baponaki lingomba ebongisami.
That's the mother of all organizations.
Yango nde mama na bibongiseli nyonso.
Both are fully matured now.
Nyonso mibale ekomeli penza sikawa.
They started seeding again.
Ezongeli kubota mimboto na yango.
It died out, but it bloomed again in the days of Luther.
Ekufaki nye kasi ebimisaki lisusu felele na tango na Luther.
As we know from the former message on the morning of the breakfast.
Ndenge tuyebi yango uta na Luther ya liboso na tango oyo toliaki awa.
It bloomed out in the day of Luther.
Ebimisaki lisusu felele na tango na Luther.
Now what did they do? Immediately after that great man died, they made an organization.
Bongo esalaka nini? Kaka na sima yaliwa ya moto monene oyo basalaki ebongiseli.
It bloomed out and again in the days of John Wesley.
Ebimisaki lisusu felele pe lisusu na tango ya John Wesley.
When them Anglicans with all their eternal securities.
Na tango bato alingoba na ngelesa na malakisi na bango ya kubatela ma ya seko.
Everything had bounded up into a place to what almost universalism, and what happened?
Penyoso wana, esangisaki yango kino na iloko moko lokola bo universalisme. Pe nini esalamaki?
God raised up a man named John Wesley and slayed the whole thing.
Nzambe, atemisaki mobali moko na kombo John Wesley. Pe abebisaki makambo nyoso wana.
And as soon as he died, him and Asbury and them, what happened?
Peka katango akufi, ye na Asbury, na Mosusu, ninye salamaki?
They organized and now they got all kinds of Methodists.
Basala ki ebongi silipe sikawa, bakumi na ulenge nyonso ya ba Methodist.
Then along come one or the other, Alexander Campbell, John Smith, and what more?
Nasima, moto songolo, na weo Mosusu bayaki, Alexander Campbell, John Smith, pe ba Mosusu.
Finally, all broke the Pentecost, coming out of all of it.
Nasuka, ba Pentecostiste bayaki. Babimaki kati, na nyoso wana.
What happened then? They did run well. What did hinder you?
Nasima eloko nini esalamaki? Bazalaki kotambola malamu. Eloko nini? Pekisibino.
You went right back in the same mud you come out of.
Bazongi mbala moko kati na potopoto oyo bubimaki kati na yango.
Right back in the same slop.
Bazongi kati na mai ya mbindo.
Went back to discrepancy and to make organizations you had to compromise on the word.
Bazongeli kozonga boyokani pe kosala bibongiseli. Bo sengelaki na kokakola liloba.
And every time God has sent something new, you couldn't receive it.
Pe na tango nyonso nzambe azalaki kotinda eloko ya sika Bozalaki kokoka kuyamba yango te.
Right. Discrepancy again.
Ya solo. Kozanga boyoka lisusu.
And notice, as I said the other day, that first little husk had come forth from this root.
Pe botala. Ndenge na lobaki mokolomoko.
Comes up into the leaves and up into the tassel.
Nasime kamataki na kasa pe ikamataki kati na moto na lisangu.
Then back into the stalk again, it comes out.
Pe na sima, ikozonga lisusu na mumbimbi pe bimi.
That little husk of wheat almost looks like the grain itself.
Mwaposo yango ya lisangu ezalaki pene na kokoka na mbuma yango moko.
And we thought it was, but when you open it up, there's no grain there at all.
Peto kanisaki ete ezalaki lisangu kasi soki ofungoli yango ezalaki ata na mbuma kuna na kati te.
It's only a supporter for the grain to grow by.
Ezalaki bobele pona kosunga ete mbuma ekola na nzela na yango pe ekokufa lisusu.
And it dies also and the life goes right out of it and goes into the grain.
Pe ekokufa lisusu pe bomo ekobima mobimba kati na yango pe ekokota kati na mbuma.
Notice, so they call the churches that sold.
Botala, nabongo, bazalaki kobenga yango mangomba oyo ilonaki.
We find out today that our so-called churches, even our Pentecostals,
tuzali komona lelo ete mangomba na biso ya kombo ata mangomba patekotiste na biso.
We went out. We couldn't be satisfied. We had to make groups of our own.
Tubimaki. Tukokaki kosepela te. Tusengelaki kosala bitonga na biso moko.
Everything come up, we had to have this, we had to have this, we had to have another group.
Nyonso. Ibandaki. Tusengelaki kosala na oyo. Tusengelaki kosala na oyo kuna. Tusengelaki kosala na itonga mususu.
This fellow raised up said, he's coming in a white cloud.
Moto moko azalaki kotelema. Pekoloba. Akoya likolo. Na lipata ya pembe.
There's an eye. He's coming on a white horse.
Mususu azalaki koloba. Te. Akoya likolo na punda ya pembe.
All right, we'll make two groups.
Malamu, tukosala bitonga mibale.
See, what is it? Sowing out discrepancy.
Bomoni ezali nini? Kolona kozanga boyokani.
When he comes, whatever it is, he'll interpret his own word when he comes.
Tangu akoya ata soki ikosala mandenge nini akolimbola liloba na ye ye moko tangu akoya.
Let's wait till that time.
Toze la kilo na tango yango.
Catch the talking about that, you don't even get the message of the day. Always pointing to what God's going to do or what he has done and ignoring what he's doing.
Bososola. Bozali kolobela makambo wana. Bozali ata kososola sango na tango te. Bozali tango nyonso kulakisa oyo nzambe akosala to oyo asila kosala kasi bozali kotala pamba oyo azali kosala.
That's the way we get discrepancies in it.
Bongo nde tozali kukokisa kozanga boyokani kuna nakati.
Now we notice that today our churches
sika ozali komona lelo mangomba na biso
are all of our churches has sold to the winds and are reaping the whirlwind. We don't have the prayer meetings. We don't have the services we used to have.
Mangomba na biso nyonso eloni mo pepe. Pe ezali kobuka ekumbaki. Tuzali susu na mayangali ya mabondeli te. Tuzali susu na mayangali oyo tuzalaka na yango te.
What's the matter?
Likambo nini?
We've let down the bars on everything.
Tolongoli bitutu ya makambo nyonso.
Look even our Pentecostal churches. Sitting full of bob-haired women.
Botala, ata kino na mangomba, na biso ya ba pentecotiste, oyo etondi na basi oyo bakati suki.
That used to not be permitted.
Liboso, bazalaki kopesa yango nzela te.
Painted faces, wearing fingernail polishes, all kind of stuff.
Kopakola pakola na bilongi. Kopakola ina na manzaka. Makambo ya ndenge nyonso.
Getting a man out here with like Ricky's and so forth, married three or four times some deacons. Oh, what a discrepancy!
Zwa motomoko libanda wa oyu. Lokola barikiwa na penyoso. Babala mbalamisa toto mine ipe, bazali basungi. Oh, kozanga boyoka ninini oyo.
It's filth.
Izali nde mbindo.
How do they do it? God wouldn't have in his church, they have to go to an organization to get into it.
Basala kayango ndenge nini? Nzambe, akolinga kozala na yango, na lingomba na yete. Basengela kiko kende na ibongise lipo, bako takati na yango.
Somebody afraid to say something about it cause he'd be kicked out of the organization.
Bazaliko banga, kolobela yango po yete, bako bwaka malibanda na ibongise li.
God give us man who's not connected with nothing but God and his word that'll tell the truth about it.
En Zambe, pesa biso mibali oyu, bakangami na iloko mususu te, kasi bobele na Nzambe pe na liloba na ye. Oyu, bakolobaka solo na tia na yango.
Exactly what we need.
Tala penza oyu tosengeli na yango.
What have we done? So discrepancy.
Tosalaki nini? Tolonaki kozanga boyokani.
We've sowed to the winds and now we're reaping the whirlwind.
Tolonaki mo pepepe sikawa. Tuzali kobuka ekumbaki.
Notice that they're now being gathered together for the burning.
Botala ete. Bazali sikawa kosangisama pona koziki sama.
Did you notice Jesus said first, gather them together?
Bomona kete Yesu alobaki liboso. Bosangisa yango.
Burn them. Then put all the bundles in one pile. Now burn them.
Boka nga yango maboke maboke pe. Nasima. Bote ya maboke nyonso. Na libondo moko pe. Na koziki sa yango.
There's a little bundle called Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran.
Mwa liboke moko. Ezali oyo. Ebengami ba Methodist, ba Baptist, ba Presbyterian, ba Lutherian.
They're all gathered together in the World Council of Churches.
Bazali kosanga na bango nyonso kati na lisanga ya mangomba ya mokili mobimba.
What is it? Gather them first.
Ezali nini? Bosangisa yango liboso.
Hallelujah. Did you notice? He gathers the carriers first.
Hallelujah. Bomonaki yango akosangisa matiti mabe liboso.
Get some away from the wheat. Separates them.
Akomema yango mosika na masangu. Ako kabula yango.
Gather them together and burn them.
Bosangisa yango pe, bozikisa yango.
They're all to be burned for the judgments of God for sowing discrepancy among the people.
Nyonso, esengeli kozikisama na bitumbu na Nzambe. Ndenge balonaki kozanga boyokani kati na bato.
Things that they having a form of godliness and denying the power thereof.
Makambo yoba, bazali na lolenge na kosambela nde, bazali kuanga na nguya na yango.
Denying the word just to hold up some religious rights.
Kuanga na liloba, kakapo na kotemisa mililu ya kosambela.
Some dogma that somebody's injected in, trying to put in the word of God, it won't work.
Mwabi ndimeli. Oyo moto akotisi pona koluka kubakisa na liloba na Nzambe ekotambola te.
It's a discrepancy.
Ezali kozanga boyokani.
I scream today as it was the great prophet of long ago, Amos.
Nazali koganga lelo lokola mosakoli monene ya kala, Amos.
When he comes down in that city, he said, I'm not a prophet nor a son of a prophet.
Tangu akotaki na engumba wana alobaki, nazali mosakolite, ata mwana mosakolite.
But if the lion roars, who can but fear?
Kasi soko, nkosi, angulumi, nani akobanga te?
He said, when God speaks, who can but prophesy?
Alobaki tangu Nzambe alobi, nani akosakola te?
He predicted judgment upon that generation and said, the very God that you claim to serve will destroy you.
Asakolaki ete kosambisama eko kwela libota wana. Alobaki kaka Nzambe oyo bozali koloba ete bozali kosalela akoboma bino.
You put this on tape. You remember.
Bote alikamboyo. Ezali na bound. Pe. Bomikaniselaka na yango.
The very God that these people now, that's gathering all this great big harvest of World Council of Churches.
Kaka nzambe yo. Sika wa bato nyonso yo bazali. Osanga na kati na. Kubuka mbuma monene oyo ya. Ya lisanga. Na mangomba ya mokili mobimba.
And you're going to have to go into it. You can't stay out of it.
Pe. Bokoti na makokota kati na yango. Bokoki kotika alibana na yango te.
You're either going to be in a vision, get out of it, or you're going into it.
Eko zala to, ubima libanda na yango, yomoko, to, okota kati na yango.
There ain't going to be no middle ground.
Esika, ya katikati eko zala te.
It'll be the mark of the beast.
Eko zala lembo na nyama.
No man can buy or sell except he that has the mark.
Mokote aokuwa kusomba toko te kate, longola bobele, ye oyo, azali na elembo yango.
Or it's got the discrepancy.
To azwaki kuzanga boyokani.
Now stay out of it.
Bongo, botika alibanda na yango.
Get out of it, flee it.
Bobi malibanda na yango. Bokima yango.
Stay away from it.
Bozala mosika na yango.
The God that they claim they're serving will destroy him. The great God of love.
Nzambe oyu bazali koloba ete bazali kosale la akubuma bango. Nzambe munene ya bolingo oyu.
Who won't said, well, Jesus prayed that we should all be one.
Akolingate, bazali koloba, hey, Yesu, abondela ki ete biso, nyon soto za la moko.
Then he also said, how can you walk together, two walk together to be agreed?
Bongo aloba ki pete, ndenge nini buko kiko tambola elongo, Batomi bale kotambola elongo soki bozali kondimana te.
He said, one like he and the Father are one.
Alobaki moko. Lokola ye na tata bazali moko.
And the Father was the Word and he was the Word made manifest.
Pe tata azalaki liloba. Pe ye azalaki liloba oyo emonisami.
He was one with the Father.
Azalaki moko elongo na tata.
Because he was the manifestation of God's promised word.
Poete azalaki komoni sama yaliloba nanzambe oyo elakami.
And so is it today or any other day.
Ezali pe bongo lelo to namokolo sokoni.
Yes, sir. The God is one. He wants us to be one.
Iyo, monsieur. Nzambe azali se moko. Alingiete toza la moko.
How can this be one, this and denying the virgin birth?
Ndenge ni noyo, ikoki kozala moko wana oyo boye, azali koboya mbotama na mongondo.
And this don't deny divine healing and this, that, all of them in a mess like this.
Oyo te, azali koboya lobiko na nzoto kuhuta na nzambe, pe oyo, oyo kuna, bango nyonso kati na poto poto ya motindo wana.
Some of them even don't even believe in God. Believe it was the Son of God.
Bamosusu, kati na bango, bandi makata nzambe te. Bandi makate ete, azalaki mwana nzambe.
Believe it was the Son of Joseph, called the Son of God.
Bandi makate, azalaki mwana ya Yosefu, oyo, abenga maki mwana nzambe.
Certainly, the twin brother to the Luther and Swingley's believe that.
Solo penza, lipasa, Yaba Lutherien, ba Zwingli, bandimaka yango.
That he was absolutely just a good man.
Ete, azalaki, na tembete bobele, mobali moko malamu.
The Christian Science said he was a prophet, just an ordinary man.
Bato na science chrétienne, balobaka, ete, azalaki mosakoli. Bobele moto, lokola, bato nyonso.
He wasn't divine.
Azalaki nzambete.
Well, if he wasn't divine, he's the greatest deceiver the world ever had.
Bongo soki azalaki nzambete. Azali mokosi oyo. Aleki monene. Oyo mokili. Esila kozwa.
He was God or he was nothing.
Azalaki nzambe. To azalaki elokote.
He was divine. He was deity himself made flesh among us.
Azalaki nzambe. Azalaki bonzambe yemoko. Oyo akomaki mosuni. Kati na biso. Kati na moto oyo mwana nzambe.
Certainly. That's what he was.
Ya solo. Yangode oyo ye azaraki.
Now, we see the discrepancy has come in.
Sikawa, tomoniete, kozanga boyokani e koti.
We know that it's here. Nobody can deny it.
Toyebi ete zaliawa. Moto akoki, kuyanga na yangote.
Oh, my. Just notice, he will destroy that group that claim they're serving God.
Olala. Bota na ino. Akobo maitonga wana oyo. Elo baka ete. Izali kosai la nzambe.
You watch it.
Bota la yango malamu.
God planted his seed.
Nzambe alona ki mboto na ye.
I'm closing because it's time to start the prayer line.
Nalingina sisa po ete. Ntango ya kobanda molongo ya mabondi le kuki.
God planted his seed, and his seed is Christ.
Nzambe alona ki mboto na ye. Mboto na ye izalinde Kristo.
I'm going to preach on that in a few nights where God decided to put his name.
Na kote yangu, ilikolo na yango sima na mwa mikolo na po kwa moko esika oyo nzambe akana kikotia kombo na ye.
Lord willing, maybe at one of the breakfasts when I have a little more time.
Soki nkolo alingi, mbala mususu, na moko na bilei na ntongo soki, na zimu antango mingi.
Look, he is the only way of escape.
Botala, azali ekimelose moko.
He is the only true potentate. He's the only true God.
Azali mokonzi se moko ya solo. Azali nzambe se moko ya solo.
None other besides him.
Peme na ye mususu azali te.
I am God and God alone, he said.
Alobaki nazali nzambe. Nzambe se moko.
Jesus said, this is the commandment. Hear you, O Israel, I'm the Lord your God, just one God.
Yesu alobaki tala mobeko. Yoka ee yisalele. Ngai. Nazali Yahweh nzambe na yo. Bobele nzambe moko.
I am he. Why do you look for another?
Ngai nazali ye. Pona nini bozali kutale la mususu.
Another will come. I come in my Father's name and you receive me not.
Mususu akoya. Ngai na ye na kombo na tata na ngai. Pe bozali koyamba ngai te.
But another will come in his own name, and him you will receive, and they did it at Nicaea.
Kasi mosusu akoya na kombo na ye mokope, buko yamba ye, basala ki yango na nise.
Are you a Christian? I'm Baptist. Are you a Christian? I'm Pentecost. Are you a Christian? I'm Methodist. Another name.
Ozali mo Kristo, nazali Baptiste. Ozali mo Kristo, nazali Pentecotiste. Ozali mo Kristo, nazali Methodiste. Kombo mosusu.
But when it comes to that name of Jesus Christ.
Kasi. Pona oyo etali kombo wana ya Yesu Kristo.
They walk is as far from it as they can. They don't want nothing to do with it.
Boko kende penza mosika na yango na ndenge ekoki. Bazali ata na tina na yango te.
For he is the word. And the word declares itself.
Pwete azali liloba. Pe liloba. Emi moni saka yango moko.
Notice, the only way of escape, he is the rose of Sharon.
Botala. E ki melose moko. Azali felele kitoko na salonu.
The Bible said he was.
Bibli yande lubibongo.
Every title in the Bible of God belongs to Jesus Christ.
Bibiangelo nyonso katna Biblia yanzambe ezali ya Yesu Kristo.
He was Alpha Omega, the beginning and the end.
Azalaki Alpha pe Omega. E bandeli pe suka.
He that was, which is, and shall come, the root and offspring of David.
Oyo azalaka. Oyo azali. Pe oyo akoya. Ntina pe libota na David.
Both root and offspring of David.
Mbala moko tina pe libota na David.
The morning star, the rose of Sharon, the lily of the valley.
Monzoto na tongo. Felele kitoko na salono. Lisi ya lobuako.
The Alpha Omega, Father, Son, Holy Ghost, all in Jesus Christ.
Alifa Omega. Tata mwa na molimo santo. Nyoso katina Yesu Christ.
He was the full manifestation of Jehovah God made flesh to dwell among us.
Azalagi litondi ya komuni sama ya Yahweh Nzambe oyo akoma ki mosuni po na kofanda kati na biso.
Exactly what he was.
Yango penza
He was a rose of Sharon.
Azalaki felele kitoko na salono.
What did they do with the rose of Sharon?
Basalaki nini na felele kitoko na salono.
They squeezed it out, mashed it out to get the perfume out of it.
Banikaki yango. Batutaki yango. Pona kozwa malasi na yango.
A beautiful rose has to be squeezed down to get the perfume from the rose.
Felele kitoko isengeli ete banika yango mubimba. Pona kozwa malasi na yango.
That was a beautiful life, and there was a life lived like it, but it had to be squeezed out on Calvary.
Izalaki bomo imoko kitoko. Bomo imoko ete isika kozala lokola yango kasi. Isengelaki ete banika yango na Calvary.
See, they took the anointing of the rose of Sharon and put it up on Aaron.
Bomoni, bazalaki kukamata e. E pakuli ya felele kitoko ya salona pe, bazalaki kotia yango likolo na Arona.
He had to be anointed with that for to go in before the Lord in the holy place.
Asengelaki kupakula mana yango pona, po ako kakukota liboso na Yahweh na isika na bule.
And the holy veil, he had to be anointed with the rose of Sharon.
Nakati na ilamba na bule, asengelaki kupakula mana felele na salona.
To go in to sprinkle the mercy seat each year.
Pona kukota, pona kuniakela, ebonga na mawa, mbula na mbula.
And that anointing must be up on him, a sweet-smelling savior unto the Lord.
Pe pakweli yango, esengelaki kozala likolo na ye, solo malamu, epa ya Yahweh.
Back in the blood of the Lamb before him, it had also been sprinkled by the Lamb.
Wana azalaki komema makila na pate liboso na ye, sima na ye kosila kunyakila mape na pate yango.
Pomegranates and bells around his garments, he had to walk a certain step playing holy, holy, holy unto the Lord.
Bilili ya malala, pengelele, ezalaki zonga zonga na ilamba na ye. Sengelaki kotambola na lolenge moko boye pe kobeta bule 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 azali Yahweh.
Notice, he is that rose of Sharon.
Botala azali felele kitoko wana ya salono.
That sweet smelling savior, the anointing upon his people.
Nsolo malamu wana epakweli likolo na libota na ye.
You cannot come before him with any creed, any other thing, but anointed with that rose of Sharon, the word.
Okoki koya liboso na ye na endimeli moko te to eloko mususu te, kasi bobele soki opakolami na felele kitoko na salono liloba.
He also is the lily of the valley.
Azali pe lisi ya lobwaku.
Now, how do you get opium?
Sikawa bazwa kwa opium ndenge nini?
You get opium when you take a lily and squeeze it out. You get the opium.
Bazwa kwa opium tango bazwi lisi pe baniki yango nde bazwi opium.
Doctors use it in their laboratories.
Minganga basayela kayango na ba laboratoire na bango.
Take a man that's nervous and frustrated, or a woman, she feels like she's going to go crazy.
Kamata mobali oyo azana motema mukuse pe motona ye ezali kosala malamu te, te mwasi oyo azali komiyoka lokola abandili boma.
She's walking the floor and screaming, she's in hysterics.
Azali kotambola tambola pe kuganga ganga motona ye etamboli.
A doctor will take a little of his lily opium and push it into her arm or vein somewhere, or his.
Munganga kuzwa mwa opium na ye ya lis pe ako tobola ye mwasi yango na loboko to na musisa na isika moko boyeto mobali yango.
And they quieten down.
Pe ako tika mobulu.
It's all over for a while.
Eko sila pona mwa ntango.
But just as soon as that opium dies out, Here they come again worse than they ever was.
Kasi kaka tango, makasi ya opio mwana isili, yango wana izongi lisusu. Makasi kole kandenge, izalaki liboso.
But I'll tell you, friends, that's only a type of the genuine opium from the lily of the valley that I know.
Kasi nakomela bino baninga, ete oyo wana ezali bobele etaliseli ya opium ya solo solo oyo euti na lisi ya lobwako oyo na yebi.
He is the lily of the valley.
Azali lisi ya lobwako.
He was squeezed out on Calvary. He was wounded for our transgressions. With his stripes we were healed.
Anikamaki na Calvary. Azoki samaki pona masumu na bisu. Na mapipi na ye biso tobiki sami.
In that squeezing out of the flowers, he was a flower. He's the greatest flower that ever grew.
Kati na yango, na ko nikama, ya ba felele wana, azalaki felele. Azalaki felele oyo eleki kitoko na oyo esila kokola.
Was this lily of the valley and this great rose of Sharon.
Lisi wana ya lobwako, pe felele oyo eleki kitoko ya salonu.
Now, he hangs tonight, spanned between heavens and earth.
Kasi, azali kuna na pokwa oyo. Abake mikati na likolope, mabele.
I believe it was that time, rather, to take away the sin of the world and to bring healing back to the world. And the Bible said that he's the same yesterday, today, and forever.
Nazali kondima yango. Kutu, abake makinde, natango oyo kuna po na kolongola lisumu na mokili pe ba zongisa lobiko na nzoto na mokili pe bibie lobi ete azali ndenge moko lobi lelo pe libela.
Friend, when God told Moses in the wilderness, which was a type of him,
moninga tango Nzambe alobaki na Mose na biliki oyo ezalaki etaliseli na ye,
to lift up a brass serpent.
Ete, atombola nyoka na motako.
And brass represents sin judged. The serpent represents, the brass serpent represents sin already judged.
Motako, ezali kotalisa lisumu oyo esambisami. Nyoka, azali kotalisa. Nyoka na motako, ezali kotalisa lisumu oyo esili kosambisama.
As brass is divine judgment, like the brazen altar where the sacrifices is laid.
Pemotako izali kosambisa mayanzambe. Ndakisa etumbelo na motako epai bazalaka kotia mbeka.
Also Elijah looked up and he said the skies was like brass.
Elia pe atombola kimiso. Pe alobaki ete mapata izalaki lokola motako.
Divine judgment upon an unbelieving nation that have backslid from God.
Kusambisa ma ya nzambe likolo na ekolo oyo ezangaki kondima pe oyo etangwaki na nzambe.
Brass represents judgment, divine judgment.
Motako ezali kotalisa kusambisa ma na nzambe.
And the serpent represented sin already judged.
Nyoka ezali kotalisa lisumu oyo esili kosambisama.
And Jesus was that serpent, made sin for us.
Yesu azalaki nyoka wana oyo ekomaki lisumu mpona biso.
And took the judgments of God upon him.
Pe azwaki kosambisama na nzambe likolo na ye.
He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity.
Azokisamaki po na masumu na biso. Atutamaki po na mabe na biso.
The chastisement of our peace upon him, and with his stripes we are healed.
Etumbu oyo yeiseli biso kimia, etiamaki epai na ye. Pe na mapipi na ye, tobikisami.
Oh, God's got his cabinet full of opium tonight for you.
Oh, na pokwa oyo, Nzambe azali na pharmacy oyo, etoni na opium, po na bino.
Christian friend,
muninga bo Kristo,
you are sick and suffering.
Ozali na bokono pe, uzali kotungisama.
Oh, you're weary. It's just too hard for you.
Oh, ulembi. Eleki pasi mingi pona yo.
You can't stand it much longer.
Okokili susu koyikela yango piko tango molaite.
You'll go wild in this modern day that we're living.
Oko, oko bela, liboma, na mikolo yu, oyu tuzali, kubika na kati na yangu.
Did you just hear Lifeline tonight? Not what they said, Russia says in 55 that they'll absolutely take full control of the whole world.
Boyoka ki, Lifeline na pokwa oyu, likambo balobi, ete, Russi, elobi, na mobu, tukubita na mitano ete, bakozwa na tembete, bokonzi, yamokil mobimba, na maboko na bango.
Before that can happen, the rapture has to come.
Liboso ete yango ekwa kosalema, koneto lama esengeli kosalema.
So how close is it, friend? It's right here, close now at hand.
Bongo moninga, boni, ebelemi, ekomi awa, ebelemi penza, sikawa.
Won't you seek him tonight with all your heart? He is the lily of the valley.
Okolinga koluka yete, napokwa oyo, namotema na yomobimba, azali lisi yalubwako.
And he's the same yesterday, today, and forever.
Pe azali ndenge moko, lobi lelo pe libela.
He's here tonight to lift himself up among his people.
Azali awa na pokwa oyo, poete ami tombola, kat na libota na ye.
Just like Moses lifted up the sin sign, judge, and not only sin, but sickness.
Ndenge penza Mose ya tombola ki, elembo na lisumu, oyo esambi sami, bobele ya lisumu te, kasipe ya bokono.
Remember, Jesus said, as Moses lifted up the brass serpent.
Bumi kanisela. Yesu alobaki, lokola Mose atombola ki nyoka na motako.
So must the Son of Man be lifted up.
Boye kuki na mwana moto. Kotombwama.
What did Moses lift it up for?
Mose atombola ki yango pona nini?
For sin, unbelief, and for sickness.
Pona lisumu, kozanga kondima. Pe pona bokono.
Jesus is lifted up also for sin, sickness, and unbelief.
Yesu atombo maki pe pona lisumu bokono pe kozanga kondima.
He was the same thing.
Azalaki ndenge moko.
Now tonight, in the days when we got this great discrepancy.
Sikawa na pokwa oyo na mikolo oyo epai tozali komona kozanga boyokani monene oyo.
Jesus Christ promised in Luke that in the days of the before the coming of the Lord.
Yesu Kristo alakaki na kati na Luka ete na mikolo na liboso na boyei na kolo.
But be like it was in the days of Sodom.
Ekozala lokola na mikolo na Sodoma.
And when the Son of Man would reveal himself.
Na tango yango mwana na moto akomi monisa.
Like the Son of Man revealed himself to Abraham down there, Elohim.
Mwana moto akomi monisa epai na Abraham kuna Elohim.
God made flesh among people.
Nzambe akomaki mosuli kati na bato.
And dwelt there with Abraham and showed him, told him what Sarah was thinking of, sitting behind him in the tent.
Pe afandaki kuna elongo na Abalayama pe. Lakisaki ye, alobelaki ye, oyo, Sara azalaki kosala, afandaki na sima na ye, kati na hema.
And he had never seen.
Wana amonaki na ino yete.
Told her what she, and called her name Sarah.
Alobelaki ye, oyo mwasipe, abengaki ye na kombo na ye, Sara.
Abraham, not his name Abram, he started out with, but Abraham.
Abraham, kasi na kombo na ye, Abalayama, te, oyo azalaki na yangoli boso, kasi, Abalayama.
Not Sarah, S-A-R-A-H, but S-A-R-A-H, where is thy wife, Sarah?
Sarai, te, Sarai, kasi, Sarah. S-A-L-A, wapi, Sara mwasi na yo.
Said she's in the tent behind you.
Alobaki, azali na kati na hema, sima na yo.
Said, I'm going to visit you according to the time of life. And she laughed. He said, why did she laugh?
Alobaki, nakoya kotala yo, natango buye, pe mwasi asekaki alobaki pona nini ya seki.
Now Jesus said just before this great discrepancy is gathered and burned.
Sika wa Yesu alobaki kaka libosete kozanga boyokani monene oyo esangisama pe ezikisama.
That the Son of Man will reveal himself in the same manner as he did then.
Mwana na moto akomimonisa na mutindo yango moko oyo asalaka kuna.
And that's what is it? It's a lifting up afresh before you.
Pe yango nde ezali nini? Ezali kotombo ya lisusu liboso na bino.
That Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
Ete Yesu Kristo azali ndenge moko lobi lelo pe libela.
Do you believe it?
Bundimi yango?
Hey, let us bow our heads then for prayer.
Na bongo to gumba mito po na kobondela.
Dear God,
Nzambe molingami,
we love you. Your word is so foodful with us, Lord.
To lingi yo, iloba na yo ezali penza bilei na motuya po na biso nkolo.
We just love it. We live by it, Lord.
To lingi yango mingi, tozali kobika na yango nkolo.
It seems that our capacity is never sufficient.
Ezali komona na ete makoki na biso ezali penza kukukate.
We just love to sit at your table.
Tulingaka penza kofanda na mesa na yo.
Around your word and enjoy the blessings.
Zonga zonga leloba na yo kosepela na mapamboli.
Lord, when we come together like this, brothers and sisters.
Kolo, tango tusangana kabuyi, bandeko ya bibali pe ya basi.
Who's been blood bought by the Son of God?
Oyo basikola mina makila na mwana nzambe.
Who is the purchase of your blood?
Ba oyo basomba mina makila na yo.
And we come here tonight, Lord, we've dedicated these nights for praying for the sick.
Peto tei awa na pokwa oyo kolo tobulisi ba pokwa oyo pona kobondela pona babeli.
And according to the scriptures, you said that by the stripes we were healed.
Pe kokokana na makomi, olobaki ete na mapipi de biso tobikisami.
It isn't necessary to pray then.
Na bongo ezali na mutuya te ete tobondela.
Only confess our sins.
Kasi bobele ete toyambola masumu na biso.
For by your stripes we were, past tense, healed.
Pamba te na mapipi na yo biso tobikisami na eleko eleka.
Oh, what a day of salvation.
Oh, mokolo yalobiko nini oyo.
What a promise by Emmanuel.
Oyo, elaka nini Emmanuel apesaki.
That is certainly truth.
Ete zali penza solo.
You said a little while and the world won't see me no more. Yet you'll see me for I.
Olobaki, namwa tango moke, bamokili, bakomona nga lisusu te. Kasi bino bokomona ngai. Po ete ngai.
The personal pronoun of I.
Likitana bomei ngai.
I will be with you even in you to the end of the world.
Ngai na kozala elongo na bino ata kati na bino kino na suka na mokili.
And at the end of the time, this great consummation.
Pe na suka na tango, na suka monene oyo.
You said just before it happens.
Olobaki ete kaka liboso ete esalema.
So be just like before the fire fell in Sodom and burned up the Gentile world.
Ekozala penza lokola liboso ete moto ekita na Sodoma pe ezikisa mokili ya bato na mabota.
And there would come a revelation again of the Son of Man just like it was at Sodom.
Ete komonisama ya mwana na moto ekosala malisusu penza lokola ezalaki na Sodoma.
Father, may the people not miss it. I pray.
Tata, tika ete bato bazanga yango te pe nazali kobondela.
is a crude little thing. If I said wrong, forgive me. Pull it into a gear.
Yeah, Nzambe. Namwa lolenge, nangai, ya monsenzi. Soki na lobi mabe, limbisa ngai. Nazali, kumatisa vitesse.
I love them, Lord. I pray that they won't miss it.
Nalingi bango nkolo na nazali ko bonde la ete bazanga yango te.
Let this be one of the great nights, Lord.
Tika ete oyo ezala moko na pokwa minene nkolo.
May every sick, afflicted, blind, whatever it is in here, Lord, be healed tonight.
Tika ete babeli nyonso bato na pasi bakufi miso to nani mosusu awa nkolo babikisama na pokwa oyo.
May every sinner be saved.
Tika ete basumu kinyonso babika.
Right in their hearts now, if they are unbeliever, may they accept Christ at this moment.
Na kati penza ya mitema na bango sikawa, soki bazali, bazangi kondima, tika ete bayamba Kristo kaka na ngonga oyo.
Granted, Father, it's all in your hands.
Kukisa yango tata, nyonso ezali na maboko na yo.
We commit ourselves to you. To see you come among us.
Tomi pesi epai na yo. Potomo na yo. Koya kati na biso.
And you said in St. John 14:12.
Pe olobaki. Na Yohane. Zomi na mine. Zomi na mibale.
He that believeth in me, the works that I do, shall he do also.
Yo yo. Akondi mangai. Misala mizalingai kosala. Akosala yangolo kola.
How we know that you made yourself known to the people.
Ndenge toyebi ete. Omimonisaki yo moko epai na bato.
For you was that prophet that Moses said that would raise up.
Pamba te ozalaki mosakoli oyo Mose arubaka ete ako telemisam.
They hadn't had prophets for hundreds of years. Discrepancy was on every hand.
Bazwaki basakoli te uta mibu kama nankama kozanga boyokani ezalaki bisika nyonso.
But yet the word of God had to be fulfilled.
Kasiata bongo liloba na Nzambe esengelaki kokokisama.
So the word become flesh, and so did the discrepancy.
Na bongo liloba ekomaki bonsuni. Kozanga boyokani pe ekomaki bonsuni.
And Father, we see it again today.
Pe Nzambe, tuzali komona yango lisusu lelo.
The discrepancy becoming one great big bundle.
Kozanga boyokani. Ezali kosala liboke monene.
And we see the word coming the same way.
Peto zali kumona liloba. Kolanda kaka nzela yango.
Bless us tonight, Father. We commit ourselves to you with your word.
Pambola biso na pokwa oyo tata. Tomi pesi na yo elongo na liloba na yo.
Whatever you have need for us to do, do with us, Lord. In Jesus' name, amen.
Nyoso, oyo okolinga. Ete tosala sana biso nkolo na kombo na Yesu. Amen.
We don't know what he said. Maybe he wanted to tell us something, so just be a bit reverent.
Toyebi likambo oyo alobite. Ekoki kozala ete alingi koyebisa biso likambo moko na bongo bozala penza na limemia mwa tango moke. Eteni oyo ezangi maloba na bande. Ndeko mobali moko apesi ndimbola.
Behold, the hand of the Lord is here to save thee. Behold, the hand of the Lord is here to redeem thee. And to write thy name upon the Lamb's book of life. Believe ye the word of God, and obey it, and thou shalt have the peace of God upon thy soul, saith the Lord.
Amen.
Thank
you. Did you ever read scripture? Or the enemy was coming.
Amen. Bosila kotanga. Eteni oyu. Ezangi maloba na bande. Makomi. Esika moini. Aligaki koya.
And they were all gathered together. And the enemy was such a great force.
Pe. Basanganaki bango nyonso. Pe. Ba. Moini azalaki. Na makasi mingi.
And the spirit of God fell upon a man.
Bemolimu na Nzambe ikitaki likolo na motomoko.
And told him, and he prophesied and said, we're to go and lay in wait.
Elobelaki ye, pe asakolaki as. Alakisaki esika ya kukindi puna kutia mutambu.
And they destroyed their enemy.
Beba bumaki baini na bangu.
There it comes again. There's the place to destroy your enemy. See? Take the hand of God.
Yangu wana eyeli susu. Tala isika pona kuboma moini na binu. Bumoni simba loboko na nzambe.
The hand of God is Christ, of course, the word.
Loboko na nzambe zali Kristo na tembete liloba.
So take that in your hearts tonight. While we call the prayer line.
Na bongo bozo yango na mitema na binu na pokwa uyo. Wana tozali kosala molongo na mabonde.
I believe Billy give out prayer cards again today. Bees.
Na banzi ete Billy akabola gili susu bakala tilelo B bakala ti B.
Let's take B85.
Toka mata B. Tuku mwambi na mitano.
We had 15 last night. We usually try to get about 15 a night.
Lobi na pokwa, tobenga ki zomi na mitano. Lobi na pokwa na momesano. Tomega kubenga soko zomi na mitano na pokwa moko.
And hold your cards, we'll get them out.
Na bongo bosiba bakalati na binu, tokotala yango sikao.
Let's try about 15. 85, B, like Branham, you know, B, 85 to 100.
Tomeka kubenga soko zomi na mitano. Tuku mwambi na mitano. B, lokola Branham. Boyebi B, tuku mwambi na mitano. Kino mokama.
And we, let's see who has B85. Raise up your hand.
Peto. Totala nani azalina B. Tuku mwambi na mitano. Tombo aloboko.
You're sure? Oh, in the back. All right, 85, come up.
Olubi ya soro. Nakuna na suka malamu. Tuku mwambi na mitano. Yakawa.
Now my son, so that there might be strangers here, wouldn't know how this was done.
Sikawa, mwana ngai. Poete bapaya, bakukiko zalawa. Oyo bayebite ndenge isalamaka.
My son comes down here or someone.
Mwana ngai, ayakawa. To moto mususu.
If he isn't able to come.
Soki ye. Akukiko yate.
Brother Borders, somebody else.
Ndeko Borders. To moto mususu.
Some man will come down and take these cards, 100 of them.
Moto moko akoya wape akuzwa bakalati oyo mokama.
And stand them before the people and mix them up together.
Pewana liboso na bato akusangisa yango.
So therefore, he gives you a card. He can't tell you you're going to be up here on a platform.
Bongo soko apesi yo kalati akukite kuyebisa yo soko okoya na etelo.
He don't know that.
Ayebaka yango te.
And neither do I know. I come at night, just pull out about 10 or 15 somewhere along in the cards.
Ngaipe na yebaka te. Nakoya awa na pokwa. Nakubenga bobele soko zomi to zomi na mitano. Pene na motango wana na kati na bakalati.
That doesn't have one thing to do with your healing.
Yango ezali na likamomoko te kati na kubikisa mananzoto na yo.
You can set right there.
Uriko tika la. Ufanika kawana.
Look last night. How many were here last night? Let's see your hand.
Botala. Lobi na pokwa. Boni bazalaki awa lobi na pokwa. Batomba maboko.
How the people is just healed all out through the meeting.
Kumona ndenge batu. Babiki samaki penza. Ipai na ipai kati na liangani.
Now, that was 85, 86, 87, 88, 89, 90.
Sikawa. Wana izalaki. Tuku mwambi na mitano, tuku mwambi na motoba, tuku mwambi na sambo, tuku mwambi na mwambi, tuku mwambi na libwa, tuku libwa.
Let's have them come right now.
Bayo wana, babele masikawa.
B, 85, 86, 87, 88, 89, 90.
B, tuku mwambi na mitano, tuku mwambi na motoba, tuku mwambe na sambu, tuku mwambe na mwambe, tuku mwambe na libwa, tuku libwa. Na oyo buye, tuko zwa.
There have been one.
Yasoto sengeli,
Surely, we need somebody's. Here's an elder. Yes, that'd make it. 90,
90 to 100 now. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98.
If you can't move, if you're, I see we got a couple, three wheelchairs here now, four of them I believe I can see.
Soki okoki kotambola te, soko ozali. Namoni ete, tozali na mwa ndambo, na bakiti ya bibonsono, misato awa sikawa, mine, nakadisi, oyo nazali komona.
If you got a prayer card, it's your number's called, you can't move, just raise your hand, we'll wheel it up here.
Soko zui kalati ya mabonde lipe, pe soki babengi kalati na yo, pe okoki kotambola te, tombola mobele loboko, toko tambwisa yango kino awa.
And if you haven't got no prayer card, just sit there and pray and say, Lord Jesus, let it be me tonight.
Pe soki ozui kalati ya mabonde lite, fanda kaka wana pe, bonde la loban kolo Yesu, tika ete, eza landengai, na pokwa oyu.
How many here doesn't have a prayer card? Raise up your hand.
Boni awa bazali na kalati ya mabonde lite. Botumbola maboko.
Oh man. All right. Now let's just say this. I hope it don't sound sacrilegious.
Oh la la, malam. Bongo tolo babobele boye na kanisi ete ikumona na lokola kotukate.
But there's a little woman one time that didn't have a prayer card would say.
Kasi mokolo moko, mwasi moko, moke. Azalaki, nakalati ya mabonde lite, toloba.
She went pressing through the crowd, she said, now listen close.
Amikoti saki, kati na ibele na batu. Azali koloba, sikawa, boyoka malamu.
If I can touch that man's garments, I'll be made well.
Soki na kokiko simba, ilamba ya mubali wana, nakobika.
How many knows the story?
Boni bayebi, lisolo yango.
Right? And what did she do?
Malam, asalaki nini?
She touched him and went over and sat down.
Asimbaki ye, pe, akei kofanda.
And Jesus turned around, he knew where she was at. Is that right?
Pe Yesu abalukaki, ayebaki esika, azalaki boyete.
He knew what her trouble was. Is that right?
Ayebaki pasi na ye, boyete.
He knew what her trouble was, so he told her what her trouble was.
Ayebaki likambo na ye, bongo, ayebisaki ye likambo oyo, azalaki na yango.
And she felt in her body that the blood issue had stopped. Is that right?
Pe ayokaki na nzoto na ye ete litanga na makila ekata ni boyete.
Because why? She had touched him.
Pona nini? Asimbaki ye.
Now, how many Christians here tonight that know, according to Hebrews, the book of Hebrews, that Jesus right now is a high priest?
Sika wa bakristo boni awa na pokwa oyo bayebi kukukana na baibele, na buku, na baibele, ete Yesu azali sika wa nganga nzambe mokonzi.
The high priest that can be touched by the feeling of our infirmity.
Nganga nzambe mokonzi oyo, toko kiko simba, kati na bolembu na biso.
Is he?
Solo.
All right, if he is the same high priest, the same office.
Malamu. Soki azali nganga mokonzi yango moko, mosala yango moko.
High priest.
Nganga mokonzi.
How would he act then?
Bongo, akosala ndenge nini?
He'd act just the same as he did then.
Akosala bobele ndenge moko, lokola. Asalaki.
Do you believe that?
Mundimi yango.
He would act just the same as he did then.
Akosala penza ndenge moko lokola asaki kala.
If you can believe that.
Soki boko kiko ndima yango.
All right.
Malamu.
How many believe that? Raise up your hands. I actually believe it.
Banai bandimi yango batomola maboko. Boloba. Nandimi yango solo.
All right. Before they form the prayer line, let's have a prayer line out there.
Malamu libosete. basala molongo ya mabondeli to sala molongo ya mabondeli kati na liangani.
I know he's here.
Na yebi ete azali awa.
I feel his presence. Amen. And I know that he's here.
Na nazali koyoka bozali na ye pe na na yebi ete azali awa.
Go to call out there. You just pray. Just look this way and pray. Just bleed. A little lady sitting here looking right at me. Sitting next to a lady that's got glasses on.
Boya, molongo ya mabondeli ebelemi na lingaki kobenga yango na liangani. Bino bo bobondela kaka botala kaka awa na botala kaka awa pe bobondela bondi makaka elenge mwasi moko afandi awa pe azali kotala ngai sui afandi na sima na mwasi oyo alati matalatala.
Can't you see that hanging over that woman? Look here.
Ozali komona eloko moko oyo ezali kolo na mwasi oyo kuna tala awa omoni.
She's suffering with heart trouble.
Azali kotungisama na pasi ya motema.
You believe that God will heal you?
Undimete nzambe akobikisa yo?
If you do, raise up your hand. That's what your trouble was.
Soki undimi, tombola loboko. Yango nde pasi na yo.
That's right. Now, if that was your trouble, raise up your hand so that people can see. Raise up your hand.
Ya solo sika wa soki yango nde pasi na yo. Tomba loboko pwete batubamona. Tomba loboko boi.
Now you don't have it no more now.
Sikao ozali na yango lisusu te.
Your faith made you well.
Kundimana yo, ibikisi yo.
He's the same yesterday, today, and forever.
Azali ndenge moko lobi lelo pe libela.
Oh, there is a discrepancy.
Oh, kozanga boyokani, ezali.
But Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
Kasi Yesu Kristo. Azali ndenge moko lobi lelo pe libela.
I just keep praying. See, you don't have to be up here that you might know.
Wesikawa. Boko bakaka kobondela. Bomoni? Bosengeli kaka kozala awa na ete elote. Bosengeli koyeba yango.
Now this is a lady.
Sikawa. Botala madame oyu.
As far as I know, I've never seen her in my life. She's just a woman standing here.
Nandenge na yebi, na mola ina ino te, na bomo inangai.
And got a prayer card, didn't know whether he's going to be called or not.
Azali bobele mwasi oyo atelemia wa pe, azali na kalati ya mabondeli kasi. Oyeba ki te soki, olinga ki kobenga matote.
Somebody just give you a prayer card and your number's called, so you just come up here. Is that right?
Moto moko nde apesaki yo kalati ya mabondeli pe yo nimelo na yo ebengami yango wana oye wa awa yango wana oye awa boyete.
And I have no way of knowing what you are, who you are.
Pe nazali na lolenge moko te ya koyeba oyo ozali soki ozali nani,
where you come from, what you want, nothing about it.
Esika outi, oyo, osengeli na yango, eloko mokote.
I'm just a man. You're the woman.
Nazali bobele moto. Yo, ozali mwasi.
That's right. This same picture come one time in the Bible, St. John, the fourth chapter.
Ya solo. Ilili oyo, esamela ki kati na Biblia mokolo moko, na Yohane mokapo ya mine.
I said, what'd you do, Brother Branham? Just saying.
Sikawa, ozali koloba, osali nini ndeko Branham, kaka, sikawa.
A while ago, just pulled over in that little gear, see.
E umelite, na koti si vitesi, umoni?
I don't know, see. He has to do it, I don't know.
Na ebite, umoni? Yende, asengeli kosala yango, ngai na ebite.
How did that woman out there, I never seen that woman in my life.
Bongo, esale maki ndenge nini po na mwasi oyo kuna namona na ino mwasi wanate na bomo inangai.
She's a total stranger to me. I believe it was a woman.
Azali penza mopaya ponangai. Nakanisi ete azalaki mwasi.
Who is the person that's healed just now out there in the audience?
Nani auti kubikisa masika wakuna kati naliangani?
Are we strangers to one another? If that's right, wave your hand like this.
Tukolinga, iyo. Ngai na yo, tuwebanite. Soki, izali ya solo, pepalo boko na yo bui.
I never seen the woman, but she was sitting there believing.
Bomoni, namona na ino mwasi yangote, kasi, afanda kiwana, azalaki na kundima.
Now she touched something, didn't she?
Sikawa, asimbi eloko moko. Boyete.
It wouldn't do no good to touch me.
Ilingaki kosala eloko moko te soko asimba kingai.
But now can't you see that the Bible is exactly the word of God?
Kasi sikawa bozali komona ite Biblia. Izali penza liloba na Nzambe.
He's the same yesterday, today and forever.
Azali ndenge moko lobi lelo pe libela.
We become tabernacles of that Holy Spirit which is Christ.
Tokomi mingombo na molimo mosantu oyo ezali Kristo.
See, that's the real seed.
Bomoni, yangonde momboto ya solo.
Then if that real Holy Spirit gets into the real seed of the Word,
natango wana soki molimo mosantu ya solo ekoti na kati na momboto ya solo ya liloba.
Not, it just won't take part of it because the devil uses that. You've got to take it all.
Ezalite. Ekozwa kaka eteni na yango te poete zabolo asayelaka yango. Osengeli kozwa yango mobimba.
Every word of it, because he's not half God, he's all God.
Omoni liloba moko, moko na yango. Poete azali nzambe eteni te. Azali nzambe mobimba.
See? And that's what takes place.
Bomoni pe yangonde ezaliko salema.
Now here's a woman, I've never seen her.
Sikawa botala mwasi oyo naino namona yete.
Jesus found a woman like this one time.
Mokolomoko Yesu akutanaki na mwasi moko lokola oyo.
Maybe not the same condition.
Tango mosusu azalaki na bokono yango moko te.
I don't know.
Na ebite.
And he's sitting at a well. He had need to go down to Samaria.
Afanaki na liziba. Ah, azalaki na posa ya kukeni na Samaria.
And we find out Samaria was under the hill.
Pe, tozali komona ite Samaria, ezalaki na se na ngomba.
And he's going to Jericho, rather, and he went around by Samaria and come to the city of Sychar.
Pepe, azalaki kukende na Yeliko. Bongo, alikaki na nzela ya Samaria. Pe, akomaki na ngomba moko. Na kombo Sikar.
And he sat down on the well and sent his disciples away for food.
Afandaki na lizibape atindaki baye kulina ye kusomba bilei.
How many races of people are there in the world?
Mabota na bato ezali boni na mokili.
Three. Ham, Shem, and Japheth's people. We all come from Noah. The rest of the world was destroyed at that time.
Misato. Libota na Ham, ya Semi, pe ya Yefete. Biso nyonso touti na Noah pe batumususu nyonso babo mamaki na tango wana.
Only three races people, that Jew, Gentile, and Samaritan, which was half Jew and Gentile. That's all the races is in the world.
Bobele mabota na batu misato. Oyo izali bayuda. Batu na mabota pe basamalia. Oyo bazalaki ndambo, bayuda ndambo, batu na mabota. Pe yangonde mabota nyonso oyo ezali na mokili.
Just three. Everything in God is perfect in three.
Bumoni kaka misatu. Epai na nzambe nyonso. Ebungaka be na misatu.
Like these three I was talking of tonight. Three stages of discrepancies.
Kaka lokola misatu oyo nazalaki kolobela na pokwa oyo. Vitape misatu ya kuzanga buyokani.
Three stages of word made flesh, so forth.
Bitape misato ya liloba ekomi mosunipe nyonso.
Now, and he said, he had talked to the Jews, told Philip.
Bumoni sikawa pe ye ye oyo asolaki na ba Yuda alobaki na Filipo esika azalaki.
When he brought Nathaniel up.
Tango ebemelaki ye Nathanael.
That where he was, said I seen him when he was under the tree.
Pe alobaki na monaki etango azalaki na sena nzete.
He told Andrew, he brought Peter up, he said, your name is Simon.
Alobaki na Andre, tango amemelaki e Petro, alobaki, komo na yo Simona.
You shall be called Peter from now on, said you're the son of Jonas.
Pe okobianga ma Petro, bandalelo, alobaki, ozali mwana na Yona.
See, now them is all Jews.
Bomoni, sika wa bango nyonso, bazalaki ba Yuda.
But here he goes to a Gentile.
Kasi awa, azali kokende epai na mwasi ya mabota.
Not a Gentile, but a Samaritan.
Mwasi ya mabota, te, kasi Musamaria.
Now is a Gentile's time.
Oyo ezali tango na batu ya mabota.
He never performed that one time to Gentiles.
Asalaki yango ata mbala moko te epai na batu ya mabota.
Search the scriptures, never. But he promised in Luke 22 that he would do it just before the coming.
Boluka luka na makomi, ata mbala moko te kasi, alakaki kati na luka, tukumbaye na mibalete, alingaki kosala yango penza liboso na boyei.
But he sat down there, and here come a half-Jew and Gentile out, a woman.
Kasi afandaki wana, pe mwasi moko, ndambo moyuda, ndambo moto na mabota, ayaki wana.
And he said to her, woman, bring me a drink.
Pe alubaki na ye, mwasi, pe sanga mai.
She said, well, you shouldn't ask that so much. We are, there's a segregation here.
Alubaki, kasi, usegelaki penza kutu nangai yangote. Tuzali, kukabwana, yabikolo, ezali awa.
You're a Jew and I'm a Samaritan.
Yozali moyuda pe, penga nazali, musamalia.
He said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink.
Alobaki soki oyebaki nani, ozali koswana ye, mbele yonde, ulingaki kosenga ngai mai.
What was he doing? Contacting her spirit.
Azalaki kosala nini? Azalaki koluka, kokota, na boyokani na molimo na ye.
And as soon as he found what her trouble was,
peka katango, ayebaki pasi na ye,
well, he told her to go get her husband. She said she didn't have any.
Malam, alobaki na ye, akende kozwa mobali na ye. Alobaki te, nazalaki na mobali te.
He said, that's right, you've had five.
Alobaki ya solo, osila kozana bango mitano.
Now look, when the Pharisees seen him do that,
sika wabotala, tangu bafaisai, wana, bamona kiye kosala yango,
right, that discrepancy, right amongst the words, what did they say?
Malamu, kozanga boyoka ni oyu, izalaki wana, esika moko, naliloba, balobaki nini?
They said this man's Beelzebub, a fortune teller.
Balobaki, mobali oyu azali, Beelzebul, nganga nasoloka.
And Jesus said, whoever spoke that on the Holy Ghost, when he come to do the same, would never be forgiven.
Pe Yesu, alobaki, ye nani, akoloba, yango, tango molimo santo, akoya kosala bobele likambo, yango, akolimbisa masoko mokete.
There's your discrepancy.
Kozanga, boyokani, nabino yango wana.
But, he said he would forgive them because the Holy Spirit hadn't come, the sacrifice, the lamb hadn't died.
Bomoni, kasi kuna, alobaki ete, akolimbisa bango po ete molimo santo ayaki na ino te. Mbeka mwana na mpate akufaki na ino te.
But then the woman didn't think that.
Kasi mwasi wana akanisaki bongo te.
The woman said, sir, I perceive that you are a prophet.
Mwasi yango alobaki, monsieur, na moni ete yo ozali mosakoli.
They hadn't had a prophet for hundreds of years.
Bazwaki musakolite uta mibu nkama na nkama.
Said, I perceive you're a prophet. Now we know that Messiah, which is called the Christ, when he comes, that's what he's going to do.
Alobaki na moni ete ozali musakoli. Sikawa. Toyebi ete masiya oyo abianga bi Kristo. Tango akoya, yangonde oyo akosala.
Well, if that's what he did.
Hey, soki yangonde oyo asalaki.
Then he's the same yesterday. That's how he made himself known then.
Na bongo azali ndenge moko lobi lelo. Ami moni saki ndenge moko na eleko wana.
Is it the same thing today?
Amen. Izali ndenge moko lelo.
Amen. Has to be.
Esereli koza bongo.
Now here is a woman and a man meets again.
Bongo awa tuzali susu na mwasi pe mobali. Oyo bakutani.
She's not that woman. I'm not that man.
Ye azali mwasi oyo kuna te. Ngai pe nazali mobali oyo kuna te.
But yet the same Holy Spirit is here.
Kasi ata bongo bobele molimo mosanto yango ezali awa.
And made the promise that the works that he did, we'd do the same thing in the days that the Son of Man would be revealed.
Pe apesaki elaka ete misala oyo asalaki tokosala likambo yango moko na mikolo oyo mwana na moto akomonisama.
Now, not knowing you, and you know that's true.
Sikawa, naebi yote pe oyebi ete ezali ya solo.
We're total strangers, and you're standing here.
Namu bimba, tuibalite pe yo, utemi awa.
Maybe something wrong with it. Maybe there's not. I don't know.
Mwa likambo ezali, tango mususu likambo moko, ezali kotambo la balamu te, epai na yo, tango mususu ezali te, na ebi te.
But if the Lord Jesus will reveal to me by his Holy Spirit, what is your trouble?
Kasi soki nkolo Yesu, amoni singa na nzaya na mulimu santu, na ye, pasi na yo,
will you believe then that it is the Son of God?
Na bongo okondima ete ezali nde mwana na nzambe.
And not a human being.
Kasi moto te.
This is just a hull, this tabernacle that God uses any who he has chosen.
Oyo ezali bobele poso. Mongombo oyo nzambe azali kosalela lokola ba oyo nyonso apona.
He does that by sovereign grace and election.
Asalaka yango nanzela na ngolupe kopona oyo eleki likolo.
So, but you believe, you will.
Bongo kasi ondimi, okondima, mwasi yango alobi, amen.
How many audience will believe it?
Boni kati na liyanga ni bakondima yango.
Here we both stand, right here before the light that we've never met in this life.
Biso nyoso mibale. Biso oyo totelemi liboso na pole kolobaka ete tokutana na ino te kati na bomo yoyo.
I have no more idea who that woman is, what she is.
Nazali ata na mwali kanisi te na oyo mwasi oyo azali, nani azali.
Where she come from, what she wants.
Epa ya uti, oyo alingi.
I've never seen her in my life.
Namona ye na ino te na bomo inangai.
No more than I ever seen that woman down there in my life.
Pena mona kata mwasi oyo kunate na bomo inangai.
But see, here's what I'm trying to get you to do.
Kasi, bomoni, tala oyo nalingi komema bino ete bosala.
Get that discrepancy away from you now.
Boka bona na bozanga boyoka ni wana sikawa.
And believe the word when the word is made flesh right here among us.
Pebondi maliloba, tango liloba. Ekobi mosuni, kaka awa kati na biso.
The word becomes alive in our own flesh. That shows the presence of God.
Liloba, ezali kokoma bomoi kati na nzoto na biso moko. Ezali kotalisa bozali na nzambe.
I may he grant it to her.
Sika watika ete, apesa ye yango.
She's wanting a worthy cause.
Oyo asengeli na yango, ezali po na ntina malamu.
She's childless. She wants a baby.
Azali na bana te. Asengeli na bana.
She's about 40 years old. That's certainly not impossible.
Azali na mibu soko tukumine Natembete izali kambo oyo ikoki kosalema.
They're sitting right out there now, women who are bearing all their life.
Basi mosusu bazali awa sikawa oyo bazalaki bikomba na bomo ina bango mobimba.
They come to the platform like this, and the Lord give them children.
Kasi bayaki na ite lokaka boye penkolo apesaki bango bana.
Some of you raise your hand out there that know.
Ba oyo kati na bino bayebi yango batombola maboko.
I picked up a little darling girl the other day, Sunday, after I left here.
Bomoni, bomoni. Mokolo moko na memaki mwana moko kitoko ya mwasi. Mokolo ya lomingo. Sima nangai kolongwa awa. Mokolo ya lomingo.
A Sunday afternoon.
Lomingo. Sima nanzanga.
That her mother was barren. The Lord spoke.
Mama na ye azalaki ekomba. Nkolo alobaki.
And the little girl, the sweetest little thing, is she here? Where is she at?
Pe mwana yango, mwana moko kitoko mingi, boye azali awa. Azali wapi?
Here she is, right? You're sitting right down here, the mother. Sitting there. Here's the little girl herself, see her?
Iyo, yeo, yo, kakawa, afandi kakawa, mama na ye, afandi kuna. Tala mwana yango ye moko, yeo, yo, bo moni ye.
She was a spoken word from God. Now, will you believe him with all your heart?
Azalaki liloba oyo, liloba mina nzambe, sikawa. Ukondimela ye na mutema na yomo bimba.
Do you believe that that blessing that you have, that you feel in you now, has been God answering?
Uzali kondima ete lipamboli oyo, uzali na yango oyo, uzali koyoka kati na yo sikawa, nzambe nde moto ayanoli?
If God would tell me, what your name is, so you can name the baby, would you believe?
Soki nzambe, apesi ngai kombo na yo, po okoka, kupesa bebe yango kombo, okondima?
Then Miss Thompson, you can go home and have your baby if you believe it with all your heart.
Dongo, Madame Thompson, okoki kozonga na ndako pe, kozwa bebe na yo, soki ondimi yango na motema mobimba.
You believe with all your heart?
Ondimi na motema na yo mobimba.
Just have faith. Don't doubt. Just believe God.
Zala kaka na kondima. Kotia tembete, ndima kaka nzambe.
God is God.
Nzambe azali nzambe.
How do you do, sir?
Mbote, monsieur.
I suppose we're strangers too.
Na kanisi ete, tuyeba nipete.
The only time I ever seen you in my life as I know of.
Mbalali boso ete, namona yo na bomo inangai.
It was when you was coming there and I thought you were brother Shakarin's uncle, Meshagan, brother Meshagan, the singer. When you come by and then I seen you going to the prayer line.
Nandenge na yebi, izalinde ntango uzalaki kobele mawa pe na kanisa kiete uzali noko ya ndeko Shakarian. To nani, Meshagian. Ndeko Meshagian Moyembi tango olekaki na sima na monaki ete ozalaki kokende na molongo ya mabondeli.
Now being a stranger with you and are to you.
Sikawa lokola na yebai na yote to oyebi ngai te.
And I stranger each way.
Pe ngai na yo to yebani te moko na mosusu.
Now if the Lord Jesus will tell me something that you, it's your, maybe what you're wanting.
Sikawa, soki nkolo Yesu, akulinga, kuyebisa ngai eloko moko o, oyu, uzalina yango tango mususu, eloko oyu, usengeli na yango.
Let's just say that.
Tolo baboyi.
Tell you, tell me what you're wanting.
Ayebisa, yo eloko oyu, ayebisa ngai eloko oyu, usengeli na yango.
Now he's already given it to you. The only thing is just enough faith to believe it.
Bongo, asili kopesa yo yango. Likambose moko ezali bobele ete ozala na kondima. Oyo ekoki po na kondima yango.
Now how many understands that?
Sika wa boni, bazali kososola yango.
Just enough faith to believe that you get what you ask for.
Kaka kondima oyo ekoki Pona kondimaite ozwa eloko oyu osengi.
Now, if you're up here wanting something and he can tell me what your desire is.
Omoni bongo sikawa soki ozali awa pe osengeli na eloko moko pe akoki koyebisa ngai posa na yo.
Then you know I don't know your desire. Then it has to be something here that's doing it.
Wana oyebi ete ngai naebi posa na yo te. Bongo esengeli kozala ete eloko moko awa nde ezali kosala yango.
Now according to the word he promised to do that. He knows the thoughts within their hearts.
Sika wa kokokana na liloba. Alakaki ete akosala yango azalaki koyeba makanisi na mitema na bango.
Is that right? All right. You have a great desire to be healed.
Ya solo, malamu. Ozali na posa monene yete obikisama.
One thing, you're suffering with a nervous condition. Real nervous.
Ikambo moko. Ozali kotungisama. Na pasi ya motema mokuse. Ozali penza la motema mokuse.
That's right. Another thing, you got a back trouble.
Ya solo. Likambo susu, ozali na pasi ya mokongo.
And that back has been very bad for some time. You've even had an operation on it.
Pe mokongo yango ebanda kosua makasi mwakala. Basila ata kopasola yo natina na yango.
That's thus saith the Lord. That's true.
Ezali yango elobi kolo. Ezali solo.
That's right. And here's another thing. Your deep desire is you want to receive the baptism of the Spirit.
Bomoni ya solo. Pe tala likamosusu posa na yo. Makasi ezali ete olingi ete ozwa libatisi ya mulimo.
Come here. Dear God, in the name of Jesus Christ.
Ezali solo penza yakawa nzambe mulinga bina kombo na Yesu Kristo.
May this man be filled with the Holy Ghost before he leaves these grounds. In Jesus' name. Amen.
Tika ete mbali oyo atondi sama na mulimo santo. Liboso ete ati kabisika oyo na kombo na Yesu. Amen.
Amen.
Just have faith, don't doubt.
Sika wa yamba yango ndeko. Zalaka kana kundima koti atembete.
How do you do?
Mbote.
I suppose as far as I know that we're strangers one to the other.
Nakanisi na ndenge na yebi ngai na yo toyebanite.
If that's right, well, so it, people in know just raise up your hand so they see we're strangers.
Soki ezali ya solo e po ete bato baye bayango tombola kaka loboko po ete bamona ete toyebanite.
I never see her in my life knowingly.
Namona ye na ino te na bomo inangai na boyebi nangai.
I guess she never seen me unless it was out in the audience.
Pena banzi ete ye na ino amona ngai te. Soko wobele awa na liangali.
Because the Heavenly Father knows, and here's His word laying here.
Po ete, tata na likolo ayebi, pe liloba na ye yango oyo liboso na ngai.
That I have never seen the woman knowing in my life.
Ete, na ino nakutana na mwasi oyo te na bomo na ngai, na boyebi na ngai.
Therefore, I wouldn't know what you're here for.
Yango ana na kukite koyeba tina oyo oyeli awa.
Have no idea who you are, what nothing about you.
Nazala ta na likanisi na nani ozali te soko nini eloko moko te na tina na yo.
I couldn't tell you one thing.
Nako koka te koyebisa yo ata likambo moko.
One thing is just a gift.
Likambo se moko ezali bobele likabo.
If I can, as you heard me explain that a while ago.
Soki na koki, ndenge bouti, koyoka ngai, kolimbo la yango, eleki mwa tango.
Just move over here, what he says, what I see, I can say it. What he doesn't say.
Bobele ete nalongwa na nzela. Na yoka oyo azali koloba. Oyo nazali komona. Na koki, koloba yango. Oyo ye alobite.
I cannot say I'd say that in myself and it'd be wrong.
Nakoki koloba yango te, nakoloba yango uta nangai moko pe ekozala lokuta.
It'd be wrong.
Bomoni ekozala lokuta.
But if he says it, it's absolutely right.
Kasi soki ye alobi yango ekozala penza solo.
It never has been wrong. It never will be wrong as long as it remains God.
Ekoki soki mokete naino ezala lokuta te.
Because God cannot be wrong.
Ekozala lokuta mokete na tango nyonso oyo ekozala Nzambe. Bomoni po ete Nzambe akoki kozala na lokuta te.
But if God can tell me what you want, what your desire is.
Kasi soki Nzambe akoki koyebisa ngai nini osengeli na yango, posa oyo ozali na yango.
Or what you're here for, or something you've done, or something like that.
To tina oyo uyeli awa, likambo moko oyo osala to, likambo moko ya bongo.
Or who you are, where you come from, or whatever he wants to tell me.
To nani ozali, esika outi, soko nini akolinga, kolobelangai.
You'd believe?
Okondima?
Thank you. One thing, you have trouble with your feet.
Melesi, likambo moko, uzali na pasi na makolo na yo.
Your feet bothers you.
Makolo na yo, ezali kotungisa yo.
That's right, Razor. You have a lady's trouble, female disorder.
Ya solo, tombola. Uzali na pasi ya basi, bokono ya basi.
And you've got a great desire in your heart.
Because
you've just lost somebody or something. It's a boy.
And your
boy has left home, run away.
Mwana na yo ya mobali atiki ndako, akimi.
You want me to pray that he'll return back.
Pe olingi ete na bonde la po azonga.
God in heaven sent her child to her.
Thank you.
Nzambe na likolo tinela ye mwana ye pe lobiko na nzoto.
Let the Holy Spirit stop that young man on the road tonight and send him back to his mother in Jesus' name.
Hallelujah.
Amen.
Tikete molimo santo akanga elenge mobali yango na nzela na pokwa oyo azongisa ye epai na mama na ye na kombo na Yesu. Amen.
He who knows will send him back to you. Don't worry.
Ye oyo ayebi akozongisela yo ye kobitungisa te.
Believe now. Don't doubt.
Ndimasika wakotia tembete.
Just have faith. All your heart. You believe and God will grant the rest of it.
Zala kaka na kundima na motema na yo mubimba. Ndima pe Nzambe akopesa oyo etikali.
Now, just those three or four discernings, whatever it was,
Sikawa, bobele, kososola na makanisi, misa toto mine oyo, to, oyo isalami, bomoni, na...
I just went to, it's blind to me, I can't explain that.
Nazali, koko makino ete, nazali lisusu komona te, nakoki kolimbola yango te.
There's no way to explain it.
Dolenge ya kolimbola yango ezalite.
You say, you mean just that would worse than you preach there for 45 minutes or more? You think, yes, sir.
Buzali koloba. Olingi koloba ete kaka yango de elembisi yo koleka kotea ya minute tukumine na mitano oyo to koleka. Okanisi bongo? Iyo, monsieur.
If it's 3 hours, it wouldn't be that much.
Ata soki ezalaki ngonga misato ekokaki kolembisa ngai mingi boyete.
A woman touched the garment of our Lord Jesus, and then people are not touching me.
Mwasi moko asimbaka ilamba na nkolo na biso Yesu, kasi bato oyo bazali kosimba ngai te.
Well, this woman here, just look here, she just put your hands on. She just touched me all around, wouldn't do a thing.
Mwasi oyo awa botala na ino awa Akokaki kosimba ngai zoto mubimba. Ekosala eloko te.
I'm just a man.
nazali bobele moto.
But she has to touch him.
Kasi asengeli kosimba nde ye.
And I, by a gift, just goes, all myself goes away, and I just say what I see.
Pengai, nanzela nalikabo, bobele te elongwa, ete bomoto nangai nyonso elongwa pe nalo babobele oyo namoni.
And that's all. See, touching me doesn't mean a thing.
Bomoni pe sili, bomoni kosimba ngai ezali nantina te.
But she touches Jesus through me.
Kasi azali kosimba Yesu nanzia nangai.
That's how that woman touched God through Jesus.
Ndenge yango nde mwasi oyo kuna asimbaki Nzambe nanzia na Yesu.
When he didn't know what was the matter with her, she just touched his garment, went and sat down.
Wana ayebaki likambo na yete asimbaki bobele elamba na yepe.
And he said, who touched me?
Pe alobaki, nani asimbi ngai?
And the apostle said, while everyone's touching you, why do you say that?
Pe bantoma balobaki, tala bato nyonso bazali kosimba simba yo. Pona nini olobi bongo?
He said, but I perceive that virtue has gone from me.
Alobaki kasi, na yebi ete nguya, esili kobi makati na ngai.
Now you know what virtue is? Strength.
Sika waboyebi, eloko nini nguya, makasi.
He got weak on one woman touching him.
Alembaki tango mwasi moko pamba asimbaki ye.
And he was the son of God.
Peye, azalaki mwana Nzambe.
What about me, a sinner, saved by his grace?
Bongo ekozala boni, pona ngai, moto na masumu oyo nabiki na ngulu na ye.
You know what's more?
Boyebi pona nini, izali mingi koleka.
Because he said, these things that I do shall you do also, more than this shall you do, for I go unto my Father.
Po ete alobaki, misala mizali ngai kosala, boko sala yango lokola, pe boko sala yango mingi koleka. Pamba te nazali kokende pai na tata, kuna elobami.
Greater, it said there, but the right Greek interpretation is more than this, what shall you do?
Minene koleka. Kasi ndimbola penza ya Grek ezali bokosala yango mingi koleka.
Now, the lady, I know not. I have known nothing about her.
Bongo mwasi oyo, naibi ete, naibi likambo mokote natira na ye.
She's just as total stranger to me as the other people were.
Azali penza mopaya, na nyonso epai na ngai, lokola bato, oyo mususu, bazalaki.
We're strangers to one another.
Ngai na ye,
so if the people know it, you might raise your hand and say, we are strangers.
Kaka poete bato oyo, baye bayango, okoki kotombo aloboko, po na kolobayete toyebanite.
Now, the Son of God, if he one time met a woman in a little panoramic like this by a well.
Sikawa, mwana na moto, mwa likambolokola oyo boye, pebeni na liziba.
And he talked to her just a moment, and he knew where her trouble was.
Pea solaki na ye moa tango moke, pea yebaki epa ilikambo na ye ezalaki.
And he told her what her trouble was.
Pea lubelaki e likambo na ye.
And so she knew by that that was the Messiah.
Pea yebaki nanzela yango ete oyo wana ezalaki Masia.
Now that you've touched me, I've touched you, nothing happened.
Sikawa ete, ngai, osimbi ngai, pe, nasimba kiyo, pe eloko moko esalamite.
But if my faith by gift and your faith by believing in it.
Kasi soki, kondimana ngai, nanzela nalikabo, pe kondimana yo, na kondimaka yango.
Can touch him and he can speak through us, through me to you.
Eko kiko simba ye, pe akoka. Koloba nanzela na biso po kolobela yo nanzela na ngai.
Then you know that he's here like he was that well at Sychar.
Bongo koyeba ete azali awa lokola azalaka kunana na liziba na Sychar.
He's the same yesterday, today, and forever. You believe that?
Bomoni azali ndenge moko lobi lelo pe libela. Ondimi yango?
You have so many troubles.
Ozali na bakambo ebele.
So many afflictions, complications.
Pasi ebele mikakatano.
One of the main things that you want to be prayed for is arthritis.
Moko na makambo yaliboso oyo olingiete babonde la pona yo ezali mingai.
That's right. That's right. You're stiffening up by arthritis.
Ezali solo. Ya solo mingai ezali koboma yo nzoto.
When you see you raise your arm and you did walk out kind of slow, the best of my remember.
Tango ozali komimo na ete otomboli loboko pe ya solo otombola ki boye malembe soki makasi malamu.
Maybe just wait just a minute, maybe something else can be said.
Tango mosusu na kozela mwa moke, tango mosusu lika mosusu ekoki kolobama.
That'll take the you feel things, people, you know, like a breath coming against it.
Oye kolonga to boyebi bayoka ka makambo na nzoto bato boyebi ezali lokola mopepe koya kotelemela yango.
They say why he guessed that or you know like that.
Bazali koloba totala alobi yango na kobanza banza to boyebi ndenge wana.
But you seem to be a fine person. Just talk to me just a moment.
Kasi ozali kobona na ete ozali moto malamu. Solola kaka na ngai mwa moke.
Let's stand here just a minute. Because I do think there's something else that's in your heart that you're wanting from God.
Totele mawa mwa moke po ete nazali penza kukanisa ete likambo mususu ezali na motema na yo oyo olingi ete ozwa ipai na Nzambe.
Now I cannot answer your prayer.
Yokande nakoki koyanola le bondeli na yote.
But he can read because if you believe it, it's already answered.
Kasi ye akoki ko po ete soko ondimi yango esili kozwa eyano.
But if you just want to believe, to make you to believe.
Kasi soki okoki bobele kondima yango po eme mayo ete ondima.
Now I tell you, it's concerning a loved one that's not here, and that is a brother.
Sikawa, nakoyebisa yo, ezali po na molingami moko oyo azali awate, ezali ndeko mobali.
And that brother is not even in this country.
Pendeko yango azali ata namboka oyo te.
He's in a kind of a wet country, a lot of lakes, I'd say something like in the Michigan.
Azali lokola na mboka moko oyo mbula ebetaka mingi oyo ezali na bitima ebele na koloba na isika moko lokola Michigan.
There's Michigan's where it's at.
Tona iyo isika yango ezali nde Michigan.
And he is suffering with a deadly killer.
Pe azali kotungisama na bokono ya liwa.
And that is an uncurable kidney trouble that he's bothered with it.
Pebo kono yangonde mi piko oyo esila kate oyo ezali kotungisama na yango.
That is right, isn't it? That's thus saith the Lord.
Ezali ya solo boyete. Ezali yango elobi nkolo.
Now the handkerchief that you got in your hand that you raised to God.
Sikawa muswale oyo osimbi na loboko oyo. Otombolaki epai na Nzambe.
Send that to your brother and tell him not to doubt, but to believe, and that you'll be healed.
Tindela yango ndeko na yo pe yebisa ye ete ati atembete kasi andima pe na yango akobika penza soki ondimi yango.
You believe? You believe with all your heart?
Ondimi yango na motema mobimba.
Then, if you believe, there's only one thing to do.
Omoni, nabongo soki ondimi, likambo ya kosala ezali se moko pamba.
That's absolutely accepted.
Ezali nde ete ondima yango solo penza.
Is that right?
Boyete.
Now you say, he's looking at that them people. That's what he's doing, looking at it.
Sika wa bozali koloba, azali kotala bango, bato wana. Azali kosala nde bongo kotala bango.
You see that so much.
Bomona kayango mingi.
But that you might not know this, this lady here, come up this way, lady here, the patient, here we are.
Kasi soko oyebi likamboyo te. Mwasi oyo yaka ngaboyo mwasi awa moto na bokono ozalata nani.
I'm not looking at her.
Nazali kotala yete.
Do you believe that God can reveal to me what your trouble? Raise your hands if you do. This lady here. This lady here.
Undimie tenzambe ya koki komoni sangai makambo na yo, tombola maboko na yo. Soki undimi yango, mwasi oyo, moto.
The patient. All right. And if you believe that with all your heart, that asthmatic trouble won't bother you anymore.
Na bokono, iyo, iyo, malamu. Na bongo soki ondimi yango na motema na yo mobimba bokono ya pema wana ekotungisa yo lisusu te.
Right, go home and believe it.
Malamu zonga na ndako pe ndima yango.
Look, here it is. See, he, you look this way, the vision is there, no matter what takes place.
Azalaki totala yete boyete bomodi ye ozalaki kotala na ngambo yo. Emononeli ezali wana oyo ezali kosalema ezali nantina te.
Hey man, can't you see it?
Amen. Bozali komona yango te?
Just perfectly as God can be perfect.
Ebongi be penza ndenge nzambe akoki kobonga be.
You believe too?
Yo pe ondimi?
Asthma could leave you too, couldn't?
Bokono ya pema ekoki pe kosila pona yo. Boyete?
You believe it would?
Undimi ete kosila?
Alright. Well, tell the Lord Jesus that you believe.
Malamu, kende kuyebisa nkolo Yesu ete undimi liye.
Someday you'd have to pack a little cane around that arthritis crippled jet.
Mokolo boko, okosengela kotambola na mwa lingenda soki bingai oyo e komisi yo e bosono.
But he ain't going to do it. You ain't, you don't believe it, is it? You believe you're going to be all right? Go on your road. And Jesus Christ makes you well.
Kasi eko sala yango te. Oko komo bongo te. Ozali kondima ete eko sala yango boye te. Ozali kondima ete oko koma kolongonu koba kokende liboso pe Yesu Kristo akobikisa yo.
Heart trouble kills people.
Bokono ya mitema ezali koboma bato.
But it don't have to kill you. You believe that God will heal it for you and make you well?
Kasi esengeli koboma yo te. Ondimie te nzambe akobikisa yo na yango pe akokomisa yo kolongonu.
Go believing it with all your heart. Say, I truly believe.
Kende pe ndima yango na motema mobimba loba na ndimi yango solo.
You speak English. You understand English. Somebody, huh?
Oloba kangelesa. Oyoka kangelesa.
All right. Will you speak to her while I tell her?
Iyo malamu. Okolinga kolobela ye makambo yo na koyebisa ye.
Tell her she'll believe the stomach trouble will leave her.
Lobela ye ete soki andimi bokono na ye ya estoma ekosila.
She will believe it.
Ah. Akondima yango?
Your back trouble will leave you too.
Bokona yo ya mokongo pe ekosila bongo sikawa.
So now you can go on your own and heal.
Okoki kokoka kokende liboso pe obikisama.
How do? You believe? That man sitting there with back trouble looking at me, and I said that he could be healed too. If you believe it, sir?
Mbote, ondimi, mobali oyo avandi kuna na bokono ya mokongo atalinga tango na lobi yango ye pe akoki kobika soki ondimi yango. Monsieur.
All right, sir. The lady sitting right next to you there.
Malamu, monsieur. Mwasi oyo avandi penza pembeni na yokuna.
You got neck trouble, haven't you, lady?
Uzali na bokono na kingo, boyete mwasi.
You believe that God will heal you?
Undimete nzambe, akubikisa yo.
You don't lay hands on the little boy for his knees?
Ukoki kutela mwana mobali wana maboko pona mabolongo na ye.
He'll get well too.
Yepe akubika.
You believe it?
Undimi yango.
You had female trouble, ladies' trouble. You don't have it now.
Uzalaki na pasi ya basi. Bokono ya basi. Uzali na yango lisusu tesi kawa.
Your faith healed you and made you whole.
Kundimana yo ebikisi yope ekomisi yo kolongonu.
You believe Jesus Christ the same yesterday and forever?
Bundimiete Yesu Kristo azali ndenge moko lobi lelo pe libela.
Then let's put our hands on one another and pray this prayer of faith, each one of us.
Nabongo, tote ya na maboko, na bamususu pe, tobonde la libonde lioyo, ya kundima, biso nyonso.
Pray the prayer of faith.
Tobonde la libonde lioyo ya kundima.
Dear God,
Nzambe mulingami,
while we're so covered in your divine presence,
na tango yo tuzipami, na bozaina yo Nzambe,
to see you moving out through the audience, healing the sick, everywhere, thou art God.
Kumona yoko sala kat na liangani, kubikisa bato na bokono, bipai nyoso, ozali Nzambe.
I pray that you'll heal this entire audience.
Na bondeli ete, obikisa liangani oyo mubimba.
Let the breath of God fall fresh into their heart.
Tika ete, mopepe ya Nzambe, ekita lisusu na mitema na bango.
And let them know that time is running out.
Petika bayeba, ete tango ekomi na suka.
We're just a little while longer to be here.
Tutika libobele na mwa tango moke awa.
Then we're going to be with him who we love.
Na sima, tokozala elongo na ye oyu tolingi.
And may now his presence bring healing to everyone.
Petika ete, bozali na ye, eme masika walobiko na zoto, epai na moto nyonso.
We condemn Satan. We condemn all of his acts.
Tuzaliko kweisa satana. Tuzaliko kweisa misala na ye nyonso.
In the name of Jesus Christ, Satan, come from the people.
Na kombo na Yesu Kristo, satana, bima kati na bato oyu.
All that will believe in now and accept your healing, stand up on your feet.
Ba oyu nyonso, bakundimela ye, sikawa, pe, bako yamba, lobiko na bango, botelema.
Say, I now stand up to accept my healing.
Boloba, nazaliko telema sikawa, pona koyamba lobiko na ngai.
I believe it, regardless of your condition, if you really believe it, stand up to your feet.
Nandimi yango, ata soki motindo na yo ezali ndenge nini, soki ondimi yango solo, telema.
Now raise up your hands and say, thank you, Lord Jesus, for healing me. God be with you.
Sikawa, botombo la maboko pe boloba, matondi nkolo Yesu, ndenge obikisi ngai, Nzambe, aza anabino.